Lapha ngiyakusoka nje uthe ngabe uthatha usuku ukucabanga ngalezi zinto ozozisho ebusuku na. Uqinisekile ukuthi kuthatha usuku impela akunjalo na? Kawo mkristu mfowethu, angigaze ngithathe umcabango wodwa ngalokho engizokusho ibhubhidi. Ngiyofunda umbhalo ndawo ndawo futhi ngiye ngenza izimemezelo ezikhathi eziningi ukuthi ngiyoye ibhubhidi. Ngangizoshumayela ngendaba ethize, ngifike lapho umoya ongcwele ungiphendule, ngibuyele emuva ungenze ngenze enye into. Ngikuzama izikhathi ezimbili noma izintathu kubhala phansi amanothi futhi ngishumele amanothi kuthi nje ngingabheka amanothi ngiqalise ingqondo yami kuNkulunkulu. Ngakho-ke ngifanele ngiqhubeke futhi ngibadilike futhi ngibaphonse phansi kuthi noma yini nje ayishoyo. Ngezinye izikhathi ngiqala kuGenesis futhi ngibagcinise esambulweni mina. Ngakho angisike kakhulu umfundisi nje ufanele ngithole imilayezo yami ivela ngaphezulu. Futhi ngingafunda umbhalo njengoba ngishilo ophawini lwesilo. Nina umngami umama wami nabo bayazi umkhwekazi ehlezi lapha osendlini yesikhathi. Ngivele nje cishe ngale horeni lesithathu nqunta bama ngiqala ukukhuleka. Ngiyangena ngiqala ukukhuleka bese-ke ngivele ngehle ngiyacabanga awu ngathi ngizokhuluma kulobu busuku ngophawu lwesilo. Ngizowela futhi ngilethe kulobu busuku okwempendulo isikhombamazwi sikaCruden futhi lokho ngukuthola izimpendulo noma hayi izimpendulo kodwa niyazi ukuthi isikhombamazwi siyini. Yiwo wonke amagama ebhayibhelini ebhalwe phansi. Ngakho-ke ngizingela nje isikhombamazwi ukuthola ngesikhathi esithile lapho umbuzo womuntu khona. Kodwa ikakhulukazi njengoba ngibona omunye wabangane bami lapha engihlangane naye esitolo noma ngase sitolo ngale ntambama yena besikhuluma ngale mibuzo nokunye nokunye kanjalo. Manje yonke impilo yami ngibe kusukela ngaba ngumfundisi ngidingeke ngiyilwe cishe impela nakho konke. Angikaze ngiye kunoma yiliphi ikolishi futhi into kuphela engike ngayifunda kube yilokho angitshele khona bese-ke ngahlala nje kukho futhi ngakukholwa. Futhi ngidingeke ngiyilwe cishe impela nakho konke engikukho engikukholwayo emhlabeni jikelele ngibona ngaphesheya e-Afrika ezindaweni ezahlukene nasensimini yangaphandle uthole izinkoloze iMelika engakaze icabange ngazo futhi lokho kuphonselwe ngqo phakathi kini. Kodwa into esemqoka bengihlala ngizama ukuma kulelizwi khona lapha niyabo hayi nje komunye umbhalo kufanele kufike kuvele eBhayibhelini. Manje ungathatha umbhalo wodwa futhi wenze usho noma yini. Ngabe niyazi ukuthi abaphika inkolo basebenzisa leli bhayibheli okwencwadi yabo inkulumo impikiswano na impela kodwa kufanele kube okufanayo yonke indlela. Manje uma nizongixelela ngesisho ngingathanda nje kanjalo okwendlela yemfundo kithi ibhayibheli lifana nomdlalo oyindidane ukubuyisela endaweni yazo zonke izicucu zamaplango ezisahwe ngokugwegwesa ezisikiwe ncamashi futhi uzodingeka ubheke ku Kristu Jesu iphethini ukwazi ukuthi ukuhlanganisa kanjani. Uma ungakwenzi uthatha umbono ongowakho uzoba nakho enkundleni yakho. Inkomo icosha utshani esicingweni sisihlahla yinto yokuqala uyaziyo angeke nje kusebenze kahle. Kodwa uma uzovumela nje umoya ongcwele nje ungasebenzisi ingqondo yakho uma utadisha ibhayibheli uma uzama ukusebenzisa ulwazi olungolwakho noma ingqondo yakho ngokuqinisekile uzoguqulwa ngaso sonke isikhathi niyabo. Njengoba uKristu athi ngikufihlile emehlweni yekolishi abahlakaniphileyo nabakhaliphile futhi ngizokwembula ezinganeni zona eziyofunda niyabo ngikufihlile. Ngakho akukho zikole namabhodi namabhodi ebandla okufundisa imibhalo ngendlela okufanele kube ngayo. Manje lokho yinto enkulu engashiwo. Bangahle babe namaqiniso amaningi kodwa umoya ongcwele ulimbula kubantu ngabanye. Ngakho-ke moya ngcwele ngowabantu ngabanye. Leso isizathu inhlangano ikhipha abantu emgqeni kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Isizathu sokuthi uNkulunkulu unikeza okuthile okusha njalo njalo uqhubeka kanjalo. Futhi kodwa lokhu kuhlale kuyisendlalelo. Bhekisisa futhi ukubone kuxebuke eBhayibhelini, ubukele ukuthi kuxebuka kanjani ngesikhathi khona-ke ungabona lapho uya khona. Manje kulezi zimpendulo njengoba ngishilo ngingumfundisi ompofu kakhulu kodwa ngifuna ukusho ukuthi lokho ngikwazi ngakho ngifisa ukuchazela abanye futhi uma nihluka futhi nithi awu futhi Branham ngikukholwa nje ngaleyo ndlela lokho kulungile. Lokho akusehlukanise kubeningi abafowethu niyabo singabafowethu nje. Mina uma ufuna kuba yeye ube ngowe Temple of Continuity niyazi lokho kulungile kimi yabo futhi uma ukhole inkosi uJesu Kristu sizobe siseloku singababambisene futhi sibambisane ngqo futhi ngikhona ukuthi ukungcilisa okuhle kuyifashion endala kuzokwenza uzizwe ngaleyo ndlela ngakho awunjalo na kunjalo senze sivumalane njengoba le ndoda yimile izoloku sihla ime khona lapha nesikhundlaza lolo hlobo futhi ngihlangene nangu bishop omkhulu wasendiya lapha ngaphezulu kwabantu abayizigidi ezingamakhulu amani namashumi ayisikhombisa futhi yena uyeza futhi wezwa ngakho futhi uza ngapha wathi ngabe lokhu kuqiniswa na ngathi kunjalo wathi ngiwe mukela kanjani umoya ongcwele na kubeka izandla ngabeka izandla phezukwakhe nomoya ongcwele uza kuye we mechika kolapha amaviki ambalwa adlule emhlanganweni omkhulu we Christian businessmen wathi ngibe nabo bonke ukhadinali nakho konke kunye kubeke izandla phezukwami lapha ya madoda amakhulu ababishop yabakhulu nokunye nokunye bebeka izandla phezukwami lapho bangigcoba khona ubishop omkhulu wasendiya ubishop omkhulu ongum episcopalian wasendiya kanye nomongameli we Christian Fellowship of India uphawu olukhulu kunazo zonke ngezenkolo India futhi wathi akukho lutho lwenzeka lapho bebeka izandla phezukwami wathi ngifika ngapha kumfo owayengabazi OPC bakhe kalikhulu futhi ubeka izandla phezukwami futhi ngemukela umoya ongcwele kunjalo lokho kuxakile kwakungenjalo na niyabo ngakho akuzi ngefundo noma ulwazi kuza ngokuzithoba phambi kukaNkulunkulu kunjalo kodwa ke uzokwazi kanjena ukuthi ungumKristu ngezithelo zithelayo manje hayi ngendlela omemeza ngayo ngiyakholwa ele kumemezeni kodwa akusikho ukuthi noma uyamemeza noma qhabo noma ngabe ukhuluma ngezilimi noma qhabo lokho ngiyakholelwa ekukhulumeni ngezilimi akusikho ukuthi noma ngabe uphulukisa abagulayo noma qhabo ngiyakholelwa ukuphulukisini kodwa nazi izithelo zikamoya uthando injabulo ukuthula kubekezela kulungu bubele ukukhuthazela leso isithelo sikamoya nebo futhi uma lezo zibonakaliso zikulandela wena khona ke ngithi ukukhona ukuthi yilokho uJesu angitshela ukuthi ngikubheke wathi lokho abantu bonke bayokwazi ukuthi ningabafundi bami uma nine kunjalo uma nithandana nakuba umuntu angahle ehluke kuwe nokho umthanda ngokufanayo nje yabo uma nje uthanda labo abakuthandayo mvuzo omuno nawo na aboni benza into efanayo niyabo kodwa ufanele uthande labo abakuzendayo hayi nje uzenze ngathi uyabathanda kodwa ubathande ngempela ngiyabonga kunjalo amen kunjalo niyabo uma umuntu ekuzonda ngempela futhi ebonakalisile ukuthi uyakuzonda futhi nokho enhlizweni yakho uyamthanda uthola ukusondela kakhudlwane embusweni kunjalo manje ungamthandi nje uthi awu ngiyazi ngifanele ngikwenze kodwa uyamthanda noma kunjalo uma ungamthandi ngokusuka enhlizweni yakho uma uthi uyamthanda lapho ungenjalo uyazi ukuthi lokho kukwenza yini na umzenzisi yabo ngakho ngahambo nyuke futhi umtshele ukuthi uyamthanda ngaphandle uma umthanda kempela futhi uma ungazizwa ngaleyo ndlela vele uhlale lapha nje uze uzizwe ngaleyo ndlela ngoba ngizokuqinisekisa kunomuso wanele wokukwenza uzizwe ngaleyo ndlela kunjalo kuzokwenza kempela manje le mibuzo futhi ekhumbulani manje kufana nasezinkonzweni zonke lezo zinto aziqondiswanga ebandleni lanoma ubani inkolelo yanoma ubani hayi nakancane ngisithabenekele lami elincane lidala lapha nje ngizwakalisa imizwa yami kulezi zihloko niyabo futhi manje uma wehluka lokho kuzoba kuhle uyazi ukuthi akukho cishe impela noma ubani ababili ngithi lapha futhi akukho namunye wethu lapha onesithupha esifanayo akukho makhala yethu afanayo ngicabanga ukuthi uyajabula ukuthi awunalo elinjengelami kodwa angekho ofanayo lapha niyabo futhi ke sizokwehluka manje ngingahle ngithande uphaya amacherry futhi wena othande iaphula kodwa sobabili sidla uphaya lokho nje into ngakho thina lowo ngumqondo inqobo nje uma sithanda inkosi Jesu futhi uzelwe ngokusha ngomoya kaNkuluNkulu singumKristu manje ibandla ngeke likwenzele lokho uJesu angakwenzela lokho niyabo manje kule mibuzo ukubuka lapha kukhona izilokazana ezinezidinyeli ezincanyana phakathi lapho futhi ngakho ekuyiphenduleni manje wonke umuntu akathathe uhlu lokuqukethe lwangempela lalokho niyabo kumakeli phansi ngiyiphendula kuphela ngokungcono kakhulu kolwazi lwami ngezwi likaNkuluNkulu niyabo futhi uma ingaphendulwanga ngokunembile kokwakho, futhi wena omunye umbuzo ngani ngingathanda nje ukuba wena ukubeke emuva emsamo noma uze ukhulume nathi ngakho noma ngabe yini esingayenza, futhi mhlawumbe umfoti Neville nami lapha singathi sibone izinto esingavumelani kuzo nje. Futhi umnumzane Pastor omunye wabangane abasondelene kunabo bonke ngihambisana nabo emihlanganweni yami. Umnumzane Pastor sekube yiminyaka sendawonye, futhi umthasisi wangempela weBhayibheli unguye, kodwa akakholelwe esikhathini seminyaka eyinkulungwane. Futhi kuyafika ngase ngithi futhi Pastor uzofinyelela kanjani kulo mbhalo na? Wayigxuma ohlangothini lolodwa ngithi manje ungenzi njengekhwakhe, hlala unganyakazi yabo. Futhi ngathi futhi baphila babusa noChrist iminyaka eyinkulungwane emhlabeni, ngathi kuthiwani kalokho na? Wathi ngikholwa ukuthi iminyaka eyinkulungwane kuphela isho isikhale sithize. Ngathi manje yima mzuzu ukhuluma ke sichathisele sibona ngokucabanga. IBhayibheli lathi iminyaka eyinkulungwane, ehe, balokhu begxuma ngapha nangapha. Kodwa bona nebo asizange, kodwa asizange sicabane noma ngabe kukhona iminyaka eyinkulungwane noma qhabo. Siya ekhaya ezulwini ndawonye ngoba uzalwe ngokusha futhi unomoya ongcwele. Ngakho yileyo ndlela engifuna nina nizizwele ngayo ngale mibuzo lena ngokwazi kwami okudlula konke kini. Ngakho ke uma ngibone omunye ehlezi lapha futhi bakholwa ukuthi uJesu Kristu wayeza egibela ihashe elimhlophe, futhi ngikholwa ukuthi ubeza ngefe elimhlophe, manje uma ngithe ihashe elimhlophe ngoba nje umngane wami ekholwe ihashe elimhlophe nokho ngokombhalo ngikholwa ukuthi wayeza egibela ifu, bengiyoba ngumzenzisi kunjalo ngifanele ngizizwa kalise njengoba kunjalo, futhi nginikeze isizathu ukuthi kungani. UPaul wathi lungela ngazo zonke izikhathi zonyaka, uqinise kuyisikhathi kungesiso, ilungele ukuphendula ngethemba elilele ngaphakathi kuwe. Niyabo futhi lokho esizama ukukwenza. Manje ngizizwela ukuthi le mibhalo eminye yayo lapha yiziphawulo ezincane nje kanjalo njalo, futhi ngizozama ukuphendula yona kuqala, okungukuthi ngizame ukuyehlukanisa, futhi ngingahle ngifanele ngibe nalo ngisebenzise isikhombamazwi kwesikhashana esincane ukukhipha eminye yalo, bese kuthi ke phakathi lapha uma ngicaphuna ngokungesikho kumbe noma yini ninginake ngokuphelele kukho. Niyabo futhi ningibhalele inothi futhi ningitshele. Manje ngaphambi kokuba sizame ukuvulelo, manje isizathu sokuba ngenze lokhu bangani, ngizinitshela kungokwenhloso nonke, niyakwazi lokho. Lo mhlangano ube ngowenhloso, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ungijikisile kuleso siphepho seqhwa ngaleya, futhi wangibuyisa enzela yona lenhloso khona lapha, futhi bekukhona nje into encane engalungile ngakhona lapha eThabanakele isikhathi eside. Ngifuna ukukuthola, uma ngithola lokho khona ke ngizobona ukuthi kukho ona yini engingakwenza ngakho kunjalo. Futhi ngifuna ibandla lihambisane ngokuzwana, futhi ikhona nje into encane engalungile ngoba aniqhubekeli phambili, niyabathola abantu basindiswe, yiqiniso lelo, lokho kuyamangalisa, kodwa aniqhubekeli phambili ngendlela enifanele ngayo. Besifanele ngabe sikhiqiza abashumayeli nayo yonke into, umlayezo ufanele ngabe uhamba impela. Benginofowethu melosiphandle, futhi sedlule esigayweni ndawondawo, futhi Neville nami sedlulile, futhi ngifuna ukubona njengomunye wabelusi benu ngumsebenzi wami. Futhi izolo kusihlwa nje uma ngibona noma yini esebandleni manje, yingaleso sizathu ngingazange ngiwazise ngezaziso lomhlangano. Ngiyawukhipha nje ngani wonke umuntu wemukelekile impela, sifune nize futhi kodwa ukuleli bandla nje funa kacabanga uma ngizofundisa ebusukwini bokuqala lokho ibandla namhlanje lononyaka ngokomumo womhlaba eBhayibhelini, lapho esihlezi ngendawo eyona yona khona ke ibandla bela lizophaphama kuloko. Bese ke ngikhuluma ngokuthi uPaul esilo, futhi ngibabonise ukuthi lokho kuyini, bese ke kuba uPaul kaNkulunkulu. Leso yisizathu simelayo lesiphikisayo manje, lokho ngobumnyama nokukhanya manje, lokho kuphakathi kokuthi kuphakathi noma kungaphandle manje, naleyo yinto efanelekile kakhulu impela efanele ukuba kufundiswe ngayo manje. Futhi ngiyanitshela bangani, ngikusho lokhu ngokuvela enhlizweni yami phambi kukaNkulunkulu ngokuzithoba. Angikaze ngizogcobo lukamoya ongcwele ukukhuluma amazwi engiwakhulumile ebusukini obuthathu obedlule kunjalo, kodwa nje kungithethile. Bengiye ekhaya ngingakwazi ngisho nokulala emva kokuba sekifike ekhaya, ugcobo lunjalo nje. Manje ngiphose lawa phandle lapha ngethemba lokuthi ngiyothola into ethize ndawondawo, yabo ngithole umuzwa wabantu wonke sithi zephepha lapha uma ngingakutholi lokhu ngalendlela nenkosi ingakwembuli kimi ngize lokhu ngiqhubeka ngize ngikuthole nenkulunkulu uzongipha khona kunjalo futhi ngakho ke uma sikuthola kungahle kube ngesincane sikaxa esidala esimbelwe endawo kodwa uAkhani wayenaso esisodwa naye niyazi sifanele siyisuse leyo nto khona ke sizophuma ngqo futhi siqhubekele embusweni kaNkulunkulu manje inkosi libusise futhi manje ngaphambi kokuba sivule izwi futhi manje ngamunye wenu onosonto sikole kuseni kusobala ni ngingenicela ukuba nigeje usento sikole wenu leyo yindawo yenu yokugada ibandleni lenu kunjalo kodwa manje uma ningayi kusento sikolo yenyukani bese nisibone kuseni bese kuthi ke uma ibandla lenu lingenazo izinkonzo kusasa ebusuku ngesonto nemukelekile sizojabula ukuba nani noma ngasiphi isikhathi futhi ngakho inkosi libusise futhi ningibikelelele wonke amaKristu angibi lapha kakhulu impela bengibuke kameleni lapho iphepha elincane enginalo libhalwe phakathi lapho lisahlezi lapha njengesikhumbuzo kuleli bandla futhi ngathi inkosi ngibiza ukuba ngihambe futhi zonke sakhala futhi salila ngiyabukhumbula busuku bokuqala ngihamba nonke niyakhumbula ukubiza kwami kokuqala noma ubani na nonke niyaqoqa imali ukungithumela ngale St Louis lapho Betty Dotry aphilisa khona ngahlala khumbulani ngaboleka ijazi lomunye umuntu lapha kuba ngiligqoke ngangingena bhanje ngangingaligqoka ngase ngiwela ngase ngihlala enqoleni endala yakaloliwe ukuba ngiye eSt Louis niyasikhumbule sikathi na ngase ngiboleke lingi lamabhanje omfowethu lalilikhulu kakhulu kimi ngaliphatha ngengalo yami ngoba kwakupholile futhi ngangingenale ibhanje sase siwela ke ngase ngiyele uSt Louis ngase ngihlangana nomfowethu Dotry lapho intombazane yakhe encane bonke odokotela bezungeze lapho nodokotela abayizipesheli neziphedlela base beyidelile yayinjengohlanya oludlangile befundisa kulo lonke idolobha babekade ndawo zonke phakathi lapho beyikhulekela ngase ngingena ngase ngiyikhulekela nabantu abahluphekayo nje bebukeka sebempunga nentombazane encane phakathi lapho impongoloza futhi khala ilwa futhi ayibange enhlobo isawubanga umsindo njengomuntu wawuzwakala njengezilwane yayishe kakhulu izwi wo lapha ezinyangeni ezintathu noma ezine kwakuyisifo selwembu lobuchopho esisemgogodleni noma qhabo umdanso kaSt Vitus emgogodleni nezindebe zayo ezincane lonke loludlekile yopha neminwe yayo emincane nje yopha yonke ndawo lapho yona iluma khona iminwe yayo nezinto ezinjalo futhi nje impongoloza futhi iqhubeka futhi kakhuleka ngehlela esentweni ngalinda amahora ngamahora ngahlala emotweni endala ngase ngilinda ngangingezu kulushiya lolodaba ngize ngizwe ezulwini futhi ngihlezi lapha emotweni umbono wavuleka phambi kwami wathi hamba utshele ubaba nombaba wathi hamba utshele usifazane ukuthi ngolunye usuku ezandi nedolobha waletha elincane iketele elimhlophe lalingakaze libe namanzi kulo ngaphambili futhi lathi mtshele ukuba abeke edrawini yesithathu futhi uzothola iduku elise siqeshini sephepha elingakaze lisetshenziswe ngaphambili mtshele ligcwalise ngamanzi kume ubaba ngakwesokunene sakho nomkhulu ngakwesokunxele sakho bese uphindaphinda baba wethu esezulwini futhi lapho qala lokho umsulise ngendwangu ebusweni bayo bese kuthi phakathi nomkhuleko umthintise izandla zayo bese kuba yizinyawo zayo bese uyama bese uthi isho kanje inkosi niyazi ukuthi kwenzekani yanazina yaphiliswa kona lapho futhi sahlanganisa izandla zethu sase sihamba sehla ngomgwaqo lapho sase sipuze sodwa pop ndawonge kunjalo kwayishukumise St Louis umhlangano wami lapho izinkulungwane ezishumi nane ubusuku bokuqala kunjalo kongcwele kukakhulu ukuthi ngasuka kulokho kuba ngihambe futhi nje ngibaqalise beze ngomuqa nje umunye ngo emva komunye nje ngiyedlini futhi ngihlale lapho kuze kuphele bese ngibuyela ekhaya ngikhole ukuthi lokho kwakuyoba ngcono kunemihlangano kulungile asikhothamise amakhanda ethu sisakhuluma kumqalisi walelizwe manje emseni wenkosi yethu Jesu Kristu sisendela kuwe baba wethu nasegameni lakhe sicela isihawu sobuNkulunkulu ukuthi wena uzosithethelela izono zethu neziphambeko ezimelene nawe futhi uma sikhona isono kuleli bandla lincane kulobo busuku siyakhuleka Nkosi njengenceku emi lapha njengomelusi wezimvu phezu kwezimvu njengoba ibhayibheli lathi uqaphele mhlambi akubeke kuwo umoya ongcwele ukuba ube ngumbonisi ukuba ubelusi Futhi manje baba ngiyabanxusela ukuthi uzobabusisa futhi uthethelele zonke izono zabo. Philisa abagulayo phakathi kwabantu futhi baba wasezulwini. Ngikhulekela ukuthi isihawu sakho esiningi sizoba phezu kwethu manje. Lapho kubekwe phambi kwami kubhalwe ephepheni kuvela emakhaya amaningi nabantu abaningi. Kubekwe izicelo ejule ngempela imibuzo yeBhayibheli ehamba yedlule le ngaphambi kwanoma yikuphi ukufunda esikoleni. Futhi sidinga usizo lwakho Nkosi Jesu. Futhi nje ngicosha lena manje ngiye ekamelweni ngibe nomkhuleko ngiphume ngiyehlukanisa lapho futhi ngibeka leyo efanele iphendule manje eceleni neminye ezofanele ingene empalweni uye komunye lokho kungangokwazi kwami ngalesi sikhathi Nkosi. Futhi ngikholekela ukuthi kusukela khona manje uzophakamisa kusukela lapho kuqhubeke futhi ugcoba abantu bakho lapho kulobo busuku izindebe zesikhulumi izindlebe zomlaleli futhi kwangathi umoya ongcwele ungafika futhi ubambe izwi manje futhi ulingenise ngokuyo yonke inhliziyo futhi kwangathi lingemukelwa ngomoya womusa futhi kwangathi linganikezwa kanjalo. Futhi kwangathi uma inkonzo siphelile kulobo busuku kwangathi singaya ekhaya sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe nezibusiso zakhe na. Nkosi ngingazi ukuthi ngizothini ngizinikela kuwe nale mibuzo egameni lika Jesu Christu ngempendulo. Amen.
Thank you.
Ngiyabona bangani ngenhlonipho yenu ngifuna nje ukunikhombisa nje ukuthi eminingi kakhulu yale mibuzo bekungukuthi 40 bill ngiyacela qhubeka kuze kube yivike elizayo. Ngiyacela hlala elinye ivike. Ngiyacela hlala isikhathi esidanyana 40 bill ngiyacela hlala ivike elizayo isikhathi esidana imiphefumulo yethu ilambelele lohlobo lokudla. Ngabe leli bandla lifundisa ukuthi lokho nje kufanele ukuthi kuwele lapho lokho kusendaweni ngafanele. Nginabafana ababili abaneminyaka emibili lokho ngokuthi ngiyixubanisile ngiqekele kukho manje lapha kungcono lokho ngikuthole ngapha futhi lokho kuqondene nendaba yomuntu siqo sakhe.
Brother Bill, would you like
40 bill ungalithanda elinye iviki futhi na singathanda ukuba nelinye futhi iviki lalokhu ukufundisa. Isicelo sami ngokuthi uhlale elinye iviki. Ngingathanda kakhulu ukuba uhlale isikhashana esidanyana. Niyazi sihlala njalo singahlala njalo sifunde okuningi. Manje ungahlala welule ngelinye iviki ngiyacela. 40 bill ngiyacela sishumayelele elinye iviki futhi siya kudinga lokho. 40 bill umkhuleko wami ungukuthi uNkulunkulu uzoguqula umqondo wakho futhi akwenze uhlale elinye iviki.
My question is, what are the flying saucers?
Umbuzo wami ungukuthi ayini amasoso andizayo futhi ayinto ethize evela kuNkulunkulu ewathumelela isibonakaliso na? Futhi ngiyocela uhlale elinye iviki. Ngiyacela hlala elinye iviki. Manje nangomunye othe ngiyakuthokozela lokho kucela futhi uNkulunkulu Somandla ongumahluleli wami emi lapha manje kule ndawana engcwele ngaphambi kokuba ngisuke ekhaya. Umoya wenkosi ungitshelile wathi lo mbuzo uzobe ubekwe lapho kulobo busuku. Bengingazi lutho ngawo kodwa ngazile ukuthi ubuzoba lapha. Ngabe ufakazi kaJehova yiqembu lenkolo yamanga na? Yabo umbonge noma yongcwele endaweni ngimi ekameleni lami lokugezela ngaphambi kokuba ngihlele lapha. uNkulunkulu ungumahluleli wami onesizotha ungitshelile lowo uzobe ubekwe emsamo futhi wathi ngeke ngisho lutho ngawo nje ngiqhubeke. Yabo ngakho ngiyazi ukuthi ngitheni izolo busuku anazi na kulungile yilokho kube yikho. Kulungile manje sizoqala ngapha kweminyi yale. Angithandi nje ukubiza ngo noma yiyiphi into ethize futhi ngisho omunye umuntu noma omunye umuntu ngamunye kanjalo. Ngithanda nje ukukufundisa ngendlela nje yokungiphose yonke into ndawonye futhi niyaqonda aliqondi na? uma bengingama lapha bese ngithi manje uvothelevile unje kanje lento thize thize uma bengina lokho ukukusho ngaye bengizokwenyukela endlini yakhe bese ngimbizela phandle bese ngikhuluma naye kangakho niyabo bengizomtshela umvothelevile Kodwa manje nansi emingi imibuzo manje angazi ukuthi ngizoqala phi ngayo idlanzana layo nje ibekwe lapha uthi kuhlangana kuni obukuqondile mayelana nebandla leProtestani linebandla elikatolika na kusho ukuthini ukuthi uPaul esilo na manje lowo bekungomunye wemibuzo esukela izolo mhlawumbe ubuko wabantu manje ngizozama ngamandla ami wonke ngosizolo kaNkulunkulu ukuyiphendula ngakho konke okwazi kwami manje uma ezonginika ukwazi ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi ngivele ngayicosha nje lapha emsamo manje kuhlangana kuni obukuqondile mayelana nebandla leProtestani linebandla elikatolika na Manje ngizophendula lowo okuqala uNkulunkulu esiza ngithe ibandla leKatolika laliyi sithela ukuthi uPaul esilo ebusuku bakuthangi lwaphuma eRoma kunjalo na elikhelike yizwe olungaphuma kulo kodwa iRoma yilapho oluhlezi khona yilapho lubeke khona ngase ngithi angimelene ngalutho nabantu abangabakatolika angimelene namuntu sonke singabafayo sizama ukufinyelela ezulwini uPapa ngomfo oyedwa ofundisayo umbishopu omkhulu waseCanterbury ungomunye nomunye 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 futhi nje ngingomunye wabafundisi yilokho kuphela bayofundisa futhi basho mhlambe ukuthi ngangiyuhlanye futhi ngangine phutha kanjalo njalo futhi nginelungela uma ngingakufakazisa ngompalo noma uma bengakufakazisa ngompalo ukuthi ngiyuhlanye koleke ngiyuhlanye Kodwa uma ngingafakazisa ngombhalo ukuthi babese phutheni kumiseni kwabo manje ke kuyiphutha umbhalo uqinisile futhi nje awunayo neyode ndawo manje kufanele konke kuvele kusuka le kulo lonke iBhayibheli ndawo zonke manje ngathi ibandla leKatolika laliyibandla lengumama nalokho kunjalo impela ibandla leKatolika liyibandla lengumama uma sekuza ezinhlanganweni zamabandla ibandla leKatolika laliyibandla lokuqala la kilabunjwa cishe lapha umlando odlula yonke nawo cishe ngo 606 AD uJesu azalo ndawo ngalapho phakathi lapho ngikathi obaba basekuqaleni umjikelezo wesibili noma wesithathu wabapostoli babecimile futhi baqala ukuhlakazekela ezimfundisweni ezincane ezingacacile namaRoma ephendukile umbuso wamaRoma wawuphatha ngobudlova umbuso wasekuthi ke ibandla nohulumeni kwahlangana ndawonye futhi baqala inkolo eyibizwa ngokuthi inkolo yomhlaba wonke negama elithi Katolika kusho ukuthi komhlaba wonke bahlela ibandla okwakungokuqala leyo nkolo inkolo ya isithu kuba yize ihlelwe kuwo wonke umlando womhlaba inkolo yamaJuda yayingakaze ibe yinhlangano kwakungabantu abakhululekile babe namabandla kodwa babengenayo inhlangano lokho uNkulunkulu wasebenzana nesizwe hayi inhlangano kwakuyisizwe Kulumanje futhi manje ke ibandla leKatolika laliyinhlangano yokuqala saseke sikucosha lokho eBhayibhelini ukuthola ukuthi yayiyini leyo nhlangano futhi ngokwezi kaNkulunkulu yayifanele ukulawulwa yindoda eyodwa qhwaba indoda eyodwa Naleyo ndoda yayizoba sebandleni elalihlezi phezu kwamagquma isikhombisa eRoma ngokweBhayibheli akukho futhi yayifanele ukuba namandla okubusa kuzo zonke izizwe ezweni amandla okubusa ezenkolo angekho omunye ezweni No nobukhomanisi siyathola babunge ngesuyo mbiki Kristu uJesu akhuluma ngaye ubukhomanisi abusi sizwe sizwe njengeRashiya ubukhomanisi bungumoya imelika idliwa yibo buse mabandleni bokubantu buse ebhizinisini busendaweni zonke ubukhomanisi umoya wabo buse ezikoleni buse emakhaya ndawo zonke kwasukuthi ke ukuthi ke ngenkathi behlela lelibandla okwakuphambene futhi manje sithathe iminyaka ibandla esikhombisa futhi siyaprofetha ngayo impela indlela uNkulunkulu ayiletha ngayo ngeBhayibheli lapha kithi futhi sitholile ngomlando neBhayibheli ukuthi unyaka ngamunye ungena nje ngokweBhayibheli ngokomlando ngamunye ungena nje ngesikhathi ngezikhathi zeminyaka yobumnyama kwasukuthi ke ibandla leKatolika labunjwa ngezikhathi zeminyaka yobumnyama bese ke kufike ngoqoqo ukungumathi Martin Luther wayenokukhanya ukukhanya kokuthi abalungileyo baza kuphila ngokukholwa ukulukisiswa ngokukholwa engoqukweni Mpriste Jelman waphika futhi wathi ukuthatha isidlo ngenkathi esibambile futhi babefanele bathi lona ngumzimba kaKristu. Wayesesiphosa phansi futhi wathi akusiyo umzimba kaKristu, yisinkwa esiwucecwana iwayifa futhi ngakho walilahla ibandla likatolika ngokwenzenjalo. Wayesephuma enguqukweni yasekuqaleni. UMartin Luther wakwenza lokho, nalowo kwakungumnyakazo omangalisayo. Manje iphutha lapho Martin Luther enza khona iphutha lakhe, uLuther wahlela elinye iqembu njengoba nje kwenza ibandla likatolika. Bahlela abantu manje ke emva kwesikhashana kuvela ukukhanya okusha, futhi ke kathi kuvela ukukhanya okusha uNkulunkulu wasuka waphuma nabantu bakhe. Abantu abahlelwayo ebandleni lamaLuthela babefanele bahlale nebandla labo ukuze babe ne lokho nje kufana njengoba amakatolika efanele abe njalo. Kodwa abaningi bamakatolika bayaphuma futhi kwakungamaLuthela. Awu kwase kuthi ke ngathi Wesley efika nolezo wokungceliswa, kwase kuthi abaningi bamaLuthela abakwazanga ukushiya ibandla labo, kodwa abaningi babo bakwenza base benza ibandla likaWesley. Kwase kuthi emva kokulungisiswa nokungceliswa nakho kufika iPentecost, kwase kuthi Pentecost abaningi baphuma kwiMethodist kanjalo njalo futhi baba yiPentecost ngoba kwakungukukhake kukhulu. Manje iPentecost isihlelile impela nje njengawo wonke amanye awo. Manje iBhayibheli liyasho ukuthi lawa ngamazwi sobala kodwa ngizowafunda eBhayibhelini ukuthi lalela udokotela wakho noma kanjalo njalo usho lokhu futhi ngingumfo wenu ngifundisa eBhayibhelini. iBhayibheli libiza ibandla elikatolika ngesifebe, isifebekazi, ISIFEBEKAZI, futhi wabiza amabandla amaProthestane alilandelayo omama noma ayeyizifebe zalomama. Ukuthi ukuhlangana kwakuyikho ukuthi ibandla likatolika lahlela into lase lenza bonke abantu bakholwe njengokukhanya ababenakho ngaleyo nkathi noma lokho ababenakho ngaleyo nkathi. AmaLuthela yenza into efanayo neBhayibheli lasho ukuthi lalingumama omkhulu walelo hlobo. Manje liphi lolo hlobo lwesifazane na? Ngosifazane ohlala futhi aphinge namabandla aphinga ngokomoya nabantu. Niyabo nandi iBhayibheli lifundisa lokhu futhi benza isikejane sezivumo khona kanjalo njalo okungahlangene ngalutho neBhayibheli. Futhi kokuba lena bekuyiminyaka cishe ngamashumi amabili nento ngime khona lapha futhi ngacela noma yimuphi umfundisi noma ngasiphi isikhathi kuba yeze futhi athathe hayi incwadi yenu enesifundo isivumo kholo senu, kodwa kuba yaze athathe iBhayibheli kukhanyeni kweBhayibheli futhi afakazise ukuthi linephutha. Niyabona kunjalo. Futhi ngokuphikisana bathi ukuphikisana nginikele impela ngemiholo yezinyanga ezimbili uma umuntu ezokukhombisa ukukodwa ukuphikisana eBhayibhelini. Akukho, ngicabanga ukuthi kukhona kodwa akukho lapho. Uma iBhayibheli liziphikisa alisizi hlobo ungeke walikholwa. Lonke iziliphefumulelwe futhi akukho ukuphikisana eBhayibhelini. Manje ibandla labaProthestani enhlanganweni yalo li ngokwezwi likaNkulunkulu uhlangene nento efanayo nebandla elikatolika. Manje ngibelene ngaluthi labantu abangamakatolika abanye babangani bami abathandeka ukwedlula bonke ehlezi khona lapha manje yizimila zabantu abangamakatolika. Lapha ebusuku bokuthange lapho enginikeze khona mlezo onendluzula ngomoya ongcwele ngeProthestani neKatolika. Katolika lahamba khona lapha eCalçara lase lingixhawula bayizidalo ezingabantu ngokufanayo nje njengoba siyizo. Ngeke waxoxa nabapriesti bamaKatolika ngoba awalikhona leli iBhayibheli ukuthi lonke liyizwe bathi yibandla, thina sithi iBhayibheli. Katolika lithi thina maKatolika siyezodweni futhi sikhonze, nina maProthestani lihlala ekhaya futhi lifunde iBhayibheli. Ngathi yani ya esedwele futhi inikhonze, kodwa yini leyo yinto elandelayo. Niyabo manje kodwa uNkulunkulu wathi wayesezwini lakhe leli yizwi likaNkulunkulu futhi ngiyalikholwa ngingumkhonzi weBhayibheli. Ingaleso sizathu ngingavumelani nobuProthestani nendlela yenhlangano yamabandla nje ngoba bafundisa izinto engesile izwi likaNkulunkulu. Ngakho akukho ngingakwenza ngaphandle kokuthi ngingavumelani. Ngixabani nabo qhaba kunimzane bangabazalwane bami futhi angixabani nabo kodwa angivumelani nabo ngoba ngifanele ngithathe lokho kushiwo nguNkulunkulu bese ngidedela yonke enye into ibe amanga. Niyabo futhi manje lokho ngokuhlangana oku futhi manje iBhayibheli lasho ukuthi lona wesifazane ibandla leKatolika elalifanele ukuba libizwe eBhayibhelini isambulo isahluko seshumi isikhombisa isifebekazi futhi wayenguye nina wezifebe. futhi siyabona ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi owesifazane wayemele ibandla ngakho manje ke uma wayenamadodakazi ayizifebe kwakungeke kube abafana kwakufanele kube amadodakazi ngakho kwakufanele kube amabandla nobuprotestane bazalwe ebukatolikini futhi manje olandelayo isilo noma into elandelayo shiwe yilokhu kusho ukuthini ukuthi uPaulu esilo na ngumbuzo ohlanganyela kulokho nomuntu obuzile unombuzo omuhle okwenza manje uma iBhayibheli ngokucacile lifundisa ukuthi ibandla leKatolika liyisilo iBhayibheli lasho ukuthi isilo kusho amandla kunjalo na isilo iBhayibheli leyasho ukuthi isilo kwakusho amandla nesilo kwakuyide lapha laseVatican ukubusa izinebene ezingcwele kweKatolika kulungile futhi manje lawo kwakungamandla ibandla leso kwakuyisilo laseke ibandla leProtestani lephuma ebandleni leKatolika base bezihlela amandla amancane lowo ngumfanekiso uma noma yini uma into ethize yenziwa ngomfanekiso wami bekuyobukeka njengami uma into ethize yenziwa ngomfanekiso walelibandla bekuyobukeka kufana nebandla idethize yenziwa isilo yenziwa umfanekiso kuleso silo okwakungubuluthela ubumethodist ubaptist ubuprotestani ubuholinesi zonke lezo zimfundiso ezingacacile zabunjela enhlanganweni futhi zenza umfanekiso ofana nesilo nje nakho manje yasho yini-ke futhi Branham ukuthi wonke amakatolika wonke ama-methodist nawonke ama-baptist azo angikushongo lokho kunezinkulungwane nezinkulungwane namashumi ayizinkulungwane amakristu azele ngokusha kulawo mabandla kodwa enhlanganweni yabo bazama ukubaqhubela esivumweni kholo futhi bangeke bakumele ibandla uma lidlela liza phansi kwesivumo kholo futhi anginasivumo khoyo kodwa iBhayibheli yilesi sivumo kholo sikaNkulunkulu nomoya ongcwele ungumhumushi walokho futhi ukuletha kusuka ekukhanyeni kukodwa kuye kokunye ivangeli engilishumayelayo namhlanje uma ngiyophila ukuba ngibone eminye iminyaka ekhulu uma besingakwenza uzoba nokuningi ukukhanya njalo kufika njalo wawuvamise ukugibela inqola yezinkabi ukhokho wakho ngenkathi ihamba ukuyobona ugogo ubaba wayehamba ukuyobona umama ngemoto eyithi model kodwa manje sesicishe impela sihambe ngendiza eyijeje niyabo siqhubekela phambili isayensi esiqhubela phambili ifundo eqhubela phambili ivangeli iqhubela phambili neBhayibheli lasho ukuthi bayokwenza bathi bayohambahamba nokwazi kuyokwanda ngakho yileso sihlanganiso
denominational churches is the image
ingalezo sizathu kukhona iyamabandla ehlele lomaprotestani kufanekiso wesilo ngoba lihlelwe njengoba bunjalo lempelwa nje ubukatolika uNkulunkulu akangazi ayale ibandla lakhe ukuba lihlelwe kunoma yimuphi unyaka kodwa ubehlala njalo ligxeka kamunyu manje ngiyakuthola na hayi abantu ibandla mabezama ukuletha abantu phansi koko kukhanya kwe lapho kuba ke abantu bebezame ukuthola ukuba ubuyele muva besokuqala kugijima ujikeleza ingcola ezinkabi na bungeke kumele siphile onyakelo ngcono yingaloo ndlela kuyiyo emuva lapho uma umuntu ezame ukungitshela o into kuphela odinga uyenze yilokhu lokho ngiphile kumunye unyaka leyo inkathazo kwabefundisi njalo babuke emuva lapha ususenze ngumfrench wathi ngaphansi kweminyaka engamakhulu amathathu yadlula uma umuntu engahle yenze itshubane lesabekayo lamamalela ngamashumi amathathu ngehora amandla adonsela emhlabeni abengamsuza emhlabeni mamayela ngamashumi amathathu ngehora awu ngicabanga ukuthi isayensi eyibinga khomba kulokho emuva namhlanje na makube kude nakho qhaba umnzana banayo ihamba cishe mamayela ngamakhulu ayisishiyagalolunye noma ayishumi ngehora ya noma ngezinye izikhathi ngerokhethi bese kuthi-ke ingamamayela angamakhulu ayishumi nezithupha ngehora kusalokhu kumyisa phambili isayensi ishethi umuntu yamqhubela phambili kakhulu izinto ezinkulu ngengqondo yakhe kunalokho futhi ileyo nto kuphela nayo ngumuthi wakwazi phambili kakhulu kunalapho abefundisi emyise khona ngomoya wakhe okungenamnqamulo kodwa nakho kuyikho isayensi eyibheke emuva kulokho isayensi eyakusho eminyakeni embalwa edlule isayensi eyithatha lokho abanakho manje futhi iqhubekela phambili ngenye into ethize kodwa buza umshumayeli awu sizobona ukuthi umuthi wathini ngakho sizobona ukuthi Wesley wathini ngakho ngikathala ukuthi bathini ngakho ngiyazi ukuthi uNkulunkulu utheni ngakho manje yikho lokhu futhi ngiza lokhu ngibheke kukhulu kakhulu lokho-ke
That reason the
Ingalazo sizathi iBhayibheli lathi imimoya emithathu engcolile iphuma emlenyeni wesilo. Niyazi ukuthini? Imimoya engcolile lathi ifana namaxoxo. Sinake naqaphela ukuthi ixoxo libuka kanjani na? Ixoxo njalo libuka emuva. Alibuki neze phambili, libuka emuva njalo emuva, libuka emuva. Kodwa izilo ezine ezazinamakhanda amane ehlukene kuHezekeli ayebuka phambili futhi ayengayo emuva, ayeya phambili ngaso sonke isikhathi, yonke indawo ayeya kuyo ayeyihambe yaqonde phambili. Niyawubona umehluko na? Manje lokho ngukuhlangana ubuprotestane obunabo nobukatolika. Ngakho nilahlela njalo kumakatolika, kodwa ipote ngeke labeze ikatela ngokuthi limnyama kunjalo. Ngithi ngumKristu na? Ngizobeleka ukuthi uqonde ngingowebandla lamaBaptisti. Ya, lokho akwehlukene nakho kunokuba uthi ubungo waphandle lapha iplaza ndawo ndawo. Ngani ngingowebandla likaKatolika? Lokho kusalokhu kungakwenza umKristu. Ukuba ngowebaptisti noma ibandla leMethodist akukwenza umKristu. Yinye kuphela indlela yokuba ngumKristu. Igama elithi umKristu lisho ukuthi ukufana noKristu. Ungeke wakwenza, ungeke ukusebenze kuwe uqobo. Akukho ndlela hlobo ongakwenza ngayo. Fanele uzikhohlwe wena uqobo, uphele kuwe uqobo, futhi uvumele uKristu angene futhi aphile ukuphila kukaKristu kuwe. Uma umuntu engakho kwashiwo nguJesu, uma umuntu engazalwa ngomoya nangamanzi akasoze angene embusweni. Noma ngabe uyiKatolika, iMethodist, iBaptist noma ngabe yini, uzofanele ubhaphathizwe emanzini kukho ukuthethelelwa kwezono zakho futhi wemukele ubhaphathizo kwamoya ongcwele. Kuke njalo ulahlekile. Lelo yizwi likaJesu uqobo. Ngakho manje uma uyiMethodist futhi wemukele ubhaphathizo kwamangcwele, wabhaphathizwa emanzini, uJesu wathi uyongena ezulwini. Uma uyiKatolika futhi wenze into efanayo, uyongena ezulwini. Kodwa uma nje ubambelele kulesi sivumukolo sebandla iKatolika noma iMethodist noma ibandla leBaptist, uzalokhu ulahlekile. Futhi yingaleso sizathu sinesimo ezweni esinaso namhlanje, ngoba abantu impela nje ba bathi lokho kuphambene nokukholwa kwami. Uyakholela ukuphiliseni ngokukaNkulunkulu na? Lokho kuphambene nokukholwa kwami. Lokho kuphambene nebandla lakho. Isivumukholo sebandla lakho sinakho lokho kwakhiwe. Niyabo, ufanele wenze lokho okushiwe yibandla. Bese ke umpokolozele iKatolika. Leyo yinto efanayo bayenzayo. Futhi leso yisilo nomfanekiso wesilo. NeBhayibheli lithi noma ubani owaluthathayo wayengenakungena embusweni wezulu, kodwa uyolahlelwa ngaphandle lapho izintsha labathakathi kanjalo njalo, futhi baya kuhlushwa ngomlilo nesibabulo phambi kwezingelosi ezingcwele newundlu kuze kube phakade laphakade. Phuma kukho mngani, lungisana noNkulunkulu. Yebo mnumzane. Futhi manje ngithole lokhu, awu, sizoyisusa endleleni. Manje omunye ungibuzile namhlanje kabini noma kathathu ngibuzwe wona. Futhi Branham, ukukhuluma ngophawu lwesilo, awukholwa ukuthi bayoloba ngokukwepha inombolo ekhanda lakho noma balobe ngokukwepha into ethize esandleni sakho na? Qhabo mnumzane, ungakucingi neze lokho. Kuyoba ngokuduba impela kukho muntu owayengathenga noma thengisa ngaphandle uma engowamfela ndawonye umbandla. Leli qiniso manje liyofika njengenyunyana beyenza inyunyana yinto beyehlisela enkolweni yenzwe inyunyana. Makani izwi lami, akuqhelile kangako, nizokubona nje selingasekhoneni. Usizathi ningazazi lezi zinto. Nilapha ekhaya ngaso sonke isikhathi. Ngilandeleni ngale kulamazwe lapho ubukatolika obuphethe khona kanye, bese ubone ukuthi kwenzekani. Fowethu babatshela konke abafanele bakwenze nokuthi yini abangafanele bakwenze. Futhi lapho iBhayibheli likhuluma ukuthi United States sayicaphune ziprofethweni yenyuka njengewundlu inkululeko yenkolo. Futhi khona manje bahlanganisa lezo zinto ndawonye, futhi lakhuluma njengodrago, futhi senza amandla afanayo udrago phambi kwalo. Leyo yi-USA kunjalo. Umfundisi wathi kimi sikhathini esike side umngani wami wathi, futhi Branham, uNkulunkulu akasoze ayekela i-United States iwe ngenxa yezisekelo zoyise mkhulu bayo bayiqamba ngenkolo. Ngathi wayekela amaJuda impela athathwa futhi ayenengqwaba yokuma kangcono kunaleyo esasinayo kunjalo. UNkulunkulu akahloniphi sizukulwane esithize esedlule uphathi kokuthi uhamba ngomuqa noma ngaphandle kombuso. Yiloko kuphela qiniso, lokho kuthi ukuba mahadakadla, kodwa lokho kuhle kini? Kunjalo, ngumbhalo. futhi sinakho se inkathazo yakho namhlanje abanye benu zingwazi izindala niyakwazi lokho sinobuningi kakhulu buvangeli boHollywood kunjalo okuningi kakhulu kwalokho ninqaba yonke emsindo nokuqhubeka inqaba yobuhle obukhangayo nayo yonke into kanjalo nokubetha izipondo kanjalo njalo futhi ubani ozosukuma futhi emukele uKristu njengomsindisi oqondene nomuntu na uNkulunkulu akubusise mfowethu uyezulwini khona ke manje mangalawo mangalawo uma umuntu engazala ngokusha futhi uma izala ngokusha isibusiso esifanayo esiza kuye lapho siyofika kuye lapha futhi sedlulile kulokho siphindaphinda siphindaphinda nangemibhalo evikini elidlule futhi sitshela ukuthi kubantu basempumalanga ngenkathi umoya ongcwele wehlela phezu kwamajuda owayengo wasempumalanga abantu basempumalanga umoya ongcwele wehla nezibonakalisi ezinkulu nokuzibonakalisa iBhayibheli lathi kuyoba khona icishe impela isikhathi lapho kungeke kuze kusho njengomnyama noma imini kwakuhlobo losuku olunamafu kuze kuyothi ngu kuze kube yingxenye yokugcina yokulandla khona ke ilanga liyophuma imizuzwini embala ekugcineni kusihlwa kuyoba ngokukhanya ngokuhlwa kunjalo na awulabo ngabantu basetshonelanga abezizwe bemukela umoya ongcwele amajuda awemukela emuva lapho nezibonakaliso nokuzibonakalisa lokho ke futhi kusobala abantu izwe lizonibiza ngohlanya ukuchacamba ekhande iBhayibheli uthi Yesu wathi bayokwenza ningabantu abazuziweyo futhi niyinqaba ngoba kwehluke kakhulu impela ngiyoqaphela kwengakhelene nabo impela ekhaya abantu lapho bona ngisho nabantwana bami abancane sizama ukubagcina behlanzekile futhi baphile ngokuhlempekile ngakho konke kodwa ungababhekisisa amakhelane benza umehluko kubantwana niyabo benza umehluko futhi ngiyazi nginendlela yokwazi izinto futhi niyakwazi lokho nikubonile emhlanganweni niyazi ukuthi abelusi basidolobheni bathi awu manje uPhili ungumfanele ungileyo asimelene ngalothe naye kodwa niyabo lelo nje yizinga labantu elehluke kancane kunalokho esiyikho akabonge uNkulunkulu kunjalo akabonge uNkulunkulu lolo uphawu nanto uphawu esikhuluma ngalo bukani izolo busonge ngathi umoya ongcwele ubikezela iminyaka engamakhulu esishiyagalolunye ngaphambi kokuba amajuda ayemukele umoya ongcwele futhi wabatshela ukuthi kuyoba yini uphondo lukayinki umuntu onophondo lukayinki lokuloba wadabula phakathi nejerusalema wayesebeka uphawu ebunzini labo kunjalo na kwakhulunywa ngalo ngaphambi kokuba ibandla lilahlwe nguNkulunkulu noThethasi wavimbezela izindongo zeJerusalema ngo-96 AD uJesu azalwa futhi wawushisa umuzi futhi kwakungekho nalinye itshe elishiywe phezu kwelinye ngokweziprofetho futhi namhlanje into kuphela abayishiya ethempelini udongo ludalo lulapho lapho abanqwabela khona manje futhi ngokushelela okwesuliwe lapho amajuda ekhala khona ezinyembezi futhi yalile lapho ewelinge into kuphela seleye ethempeli nemos lemiyase oma yime ndaweli fanayo futhi uJesu wathi njengokwakhulunywa ngomprofeti uDaniel uma nibone isilingiso esenza incithekalo simi ndaweni engcwele khona-ke udwetshelwe ngaphansi kobakake ofundayo makaqonde niyabo kunjalo kwakulapho futhi washo ukuthi usuku lungaki izikhathi kuyoba yizo abezizwe baze ba isimiselo sesikhathi sinqunywe bawisa phansi izindonga bese uNkulunkulu ebuyela kumaJuda futhi sikuleso sikhathi ngqo nanga amajuda ebuyele muva ngezinkulukwane eminyakeni embala edlule futhi niyazi ukuthi sedlule kanjani kukho izolo busuku ukuthi ukwenze kanjani umbhalo kokuphelele njengokufunda ephephandaba nje futhi ngokucece kakhulu ngoba nithela omningi umqondo kulo ngaleyo nkathi.
The mark that was put on their head was not tattooed, was it?
Kodwa nokuphawu olwabekwe ekhanda labo walulotshanga ngokuqwetshwa. Lelo njalo na, lelo yini na? Umbhapathizo kamoya ongcwele. Futhi iluphi uphawu oluzoba khona lwalolu suku lokugcina na? IBhayibheli lathi uphawu likaNkulunkulu lwalunga umbhapathizo kamoya ongcwele lwabantu ngosuku lokugcina. Manje akukho ngoba seEfesu besine amashumi amathathu ngalokho ke ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu nabeka uphawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlenga kwenu kukhuluma iBhayibheli nabaseEfesu bokuqala ishumi nantathu kusho into efanayo eziningi ezinye izindawo ukuthi umoya ongcwele uluphawu lukaNkulunkulu. Yini uphawu na? Uphawu lungeke labekwa kunoma yini iziqedo. AmaLuthela alibekwa nguphawu usuku lwesimiselo sesikhathi lomusa lalungakaqedwa. Bashumayela ukulungisizwa. AmaMethodist ayibekwa ngophawu. Ngiya embuzweni lapha. Sizofika kuwo kamuva nyana nyana. Ayibekwanga uphawu ngoba ayiqedwanga. Kodwa umbhapathizo kamoya ongcwele ungukuqedwa kwemisebenzi kaNkulunkulu.
He said there are
Wathi bathathe abafakazayo ezulwini, uyise indodana nomoya ongcwele, nalabo abathathu bamunye. Ungeke waba noyise ngaphandle kwendodana, indodana ngaphandle kukamoya ongcwele, bamunye. Wathi bathathe abafakazayo emhlabeni, amanzi, igazi, umoya, futhi abamunye, kodwa bavumelana into eniyinye. Nakho lapho khona ekubekweni uphawu okukodwa okuqediweyo, ukulungisiswa phansi kukaLuther, amanzi ekungcweliswa ngegazi. Kulungisiswa kwakungamaRoma esihlanu elokuqala. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa sinokuthula kuNkulunkulu ngenkosi yethu uJesu Kristu. Kulungisiswa ngokukholwa. Ukungcweliswa ngegazi, amaHebheru 13:12-13. UJesu wahlupheka ngaphandle kwesango ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe uqobo. ULuka 24:49. Bheka, ngiyathumela kini isithembiso sikababa wami, ngebahlalana emzini waseJerusalema, nizinebhathiswa amandla avela phezulu. Zenze sokuqala isishiyagalombili, umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, khona-ke niyakuba ngofakazi bami eJerusalema, eJudiya, eSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Ubhaphathizo kamoya ongcwele wawuzohlala uJesu aze abuye futhi. Kusesikhashana izwe lingabele sengibone, nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngenze izinto engizenzayo, nani niyakuzenza, ngomoya wakhe usebenza ngebandla. Wathi kuyohlekiswa ngani? Wathi babize mina umninindlu ngoBhelizebhule, induna yababhule. Wathi bayobabiza kangakananike labo bendlu yakhe manje na? Wathi nibusisiwe uma abantu beyosho yonke inhlobo yezinto ngani. Jabulani nithokoze kakhulu ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abanandulelayo. Nonke umbhalo niyabona nto, ngakho niyabo uzofanele nje ube nalo mngani. Manje ufanele wenze ukukhetha kwakho, ungozikhethelayo. Kodwa lokho ngokuhlangana nebandla lamaprotestani nebandla likatolika, ndawonye omabili angokweBhayibheli obambelela ebandleni kuphela, hhayi uJesu. Manje ebandleni, abantu ebandleni obambelele kuJesu Kristu futhi okhulekela ukuba uNkulunkulu avule indlela futhi abenze abanike ukukhanya, lowo muntu usindisiwe. Ngikatshani ukuthi kuliphi ibandla kunjalo. Kodwa uma nje bambelele ehleleni lakhe, usethethe uphawu lokuhlubuka oluthatha indawo yombhaphathizo kamoya ongcwele. Kuphambene nekatolika neprotestane, bobabili bayafana. IBhayibheli lathi laliyisifebekazi, ayeyizifebe amadodakazi alo. Ucacile lokho manje na? Kulungile. Ngakho ongcwele, ngabe umoya ongcwele usanikezwa ngokubekwa izandla na? Abafundi bakwenza lokho, uPetru, uPawulu, njalo njalo. Futhi ngabe kusangenzeka na uPawulu wamemukela ngale ndlela? Yebo mfowethu esithandekayo, dadewethu, noma ubani obhale inothi, umoya ongcwele ufanele ngokoqobo ukuba wemukelwe ngokubekwa izandla. Manje abantu abaningi bangibiza njengoba kade ngiphawulwa njengephentekostali, bethi ngangiyiphentekostali, ngikaze ngibe ngowenhlangano yephentekostali. Ngikhululeke uqobo kuzo zonke izinhlangano, futhi ngosizelo kaNkulunkulu ngihlose ukuhlala ngaleyo ndlela, ngoba ngingama ngqo esikhaleni bese ngithi singabafowethu, wozani lapha, wozani sithethe indaba. Ngakathi ngiqala ukuqala imuva lapho ngomusa kaNkulunkulu, nani bantu lapha nonobhala bami nabo behlezi lapha bazi ngangingaba nokuhlangana nabantu abayizigidi eziyishumi noma ngaphezulu ezweni namhlanje. Yiyiphi inhlangano ebingaqalwa? Niyabo kunjalo, kodwa ngiyifuna inhlangano iphambene neBhayibheli. Ngizama ngawo wonke amandla ami ukuthola abantu basindiswe osenhlanganweni. Yileyo nto-ke futhi ukujonya inkosi enginike khona nabantu impela. Ngiyokusebenzisela inkazimulo yakhe esikhundleni sokuba ngikubeke enhlanganweni ethize. Ngiyokubeka kuJesu Kristu lapho kungokwakhona. Akukho nhlangano engakusindisa, kuthatha ikazi likaJesu Kristu. Kodwa manje kubekweni izandla, manje ngizohluka ku manje ninabantu bePentecostal abathandekayo, manje ningaxabani nami. Kodwa manje uma ufika endaweni ukuba uthi sizohamba siyohlalela umoya ongcwele, igama elinjeli sesizisiwe ePentecost, ngizosho lokhu ngalokho ngingalimazi imizwa yenu ukwesekelwa okukhulu kunakho konke nginakho ensimini ngabantu bepentekostali ngoba bayawukholwa umlayezo wokuphilisa ngokukankulunkulu namandla kankulunkulu abanye bawuphakamisela ekhala labo kodwa nje abantu ngamunye ebandleni abakumiselwe ngaphambili ukuphila okuphakade bazoza lokho kuphela kodwa labo abangamiselwe ngaphambili bangeke beza nonkulunkulu washo njalo wathi bakumiselwa ngaphambili ukulahlwa ngathandi kuba kubhubhe namunye kodwa engunkulunkulu ubonile ukuthi babezowulahla ngakho yilokho yilokho kuphela wakubona ngaphambili futhi yilokho kwazi ngaphambili kukankulunkulu okuyikho ukubona lezo zinto futhi walibikezela ibandla lapho nje elalizoma khona kuze kube yile impela lolu suku uNkulunkulu wayekwazi kusukela ekuqaleni ngaphambi kokusekela kwezwe wayazi ukuthi ibandla lalizoba ngendlela eliyiyo nje namhlanje wayazi ngaphambi kokusekela kwezwe ukuthi ngiyobe ngimi kuleli pulpiti kulobu busuku uNkulunkulu wazi ukuphela kusukela ekuqaleni manje abantu bepentekostali bafundise manje cishe ngizothola okuningi okubuyayo ngalokhu kodwa ngifanele ngibe qotho uma ngizofanele ngize ezwini ayikho into ethiwa ngokuhlalela umhlangano kade nisesiphosisweni ukuhlalela akusho ukukhuleka ukuhlalela kusho ukulinda emva kokunyuka emva kukaJesu Kristu kubethela ukuhlanzwa kwendawo engcwele futhi emva kosuku lokubuyisana ukuvuka usuku lokubuyisana ngenkathi ebulawa bese ke kuba yizinsuku ezingamashumi amane kuze kube ngokwenyuka bese ke kuba iPentecoste igama elithi iPentecoste lisho ukuthi amashumi amahlanu kwakusho izinsuku ezingamashumi amahlanu emva kokunikelwa kokubuyisana kusukuthi emva kokuba ukubuyisana sekunikeliwe yonke into yayiphume iphelele ngokuncwadi ngokomume wezwe yonke into njengoba nje uNkulunkulu ayishilo nePentecost kwakuyisikhathi sejubile ngenkathi bengenisa izithelo zokuqala zesivuno futhi baba nejubile manje izithelo zokuqala zezebandla ibandla likamoya ongcwele ibandla elalizohlala kuze kube yile minyaka eyizinkulungwane ezimbili kuze kufike uJesu izithelo zokuqala zifike ePentecost kwakuyizinsuku ezishumi ngaphambi kwesikhathi sePentecoste kwakuyizinsuku ezingamashumi amane emva kokuhlanzwa emva kokubulawa komhlatshelo kuze kube ngokwenyuka kukaJesu Kristu wathi yenyuke lana eJerusalema futhi nilinde nize nembathiswe amandla avela phezulu izenzo zokuqala izenzo zesibili futhi kwathi sekufikile usuku lePentecoste babenhliziyo ngendaweni eyodwa futhi ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo futhi bagcwala bonke umoya ongcwele futhi baqala ukukhuluma ngezilinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela kwasekuthi ke yizwe lezenkolo ngaphandle amabandla emthetho abakhulu enyuka ayesebabona labo bantu bediyazela futhi beziphathiswa kwabantu abadekiwe futhi bayenyuka base bebahleka futhi bahlekisa ngabo bathi angilibheke lesi sikhetshane sabasegalile badakwe bonke niyakubona kungaqondi na futhi kumngane wami oyikatelika intombi umariya obusisiweyo waye kanye nabo futhi uma uNkulunkulu engavumelanga eze ezulwini ngaphandle kokwemukela umoya ongcwele futhi enjengalokho ucabanga ukuthi wena uyofika lapho noma ngani engaphansi dede wethu na qhabo ngakho masehle yashini lethe liphakeme masehle ungenaki ukuthi yizwe lizothini buka ukuthi uNkulunkulu uzothini leli yizwe likaNkulunkulu sifanele silakhe ngokwale plani ngoba wathi kuPetru phezu kwalelithi walangiye kulakhe ibandla lami namasango hayiteza wayikulahlula yonke enye into iyakwenzeka kwakhombisa ukuthi amasango hayiteza ayomelana nalo kodwa aliyikwahlula nabantu becabanga ukuthi bangalimisa wawungeke ulimise ilanga amasinya kakhulu kunjalo ungeke walimisa uNkulunkulu ulimisele ukuba liqhubekele phambili lapho ngenkathi ngiqala ngitshela ukuphenduka ngisho nomama wami ohluphekayo emuva lapho wayecabanga ukuthi ngase ngihlanye umkhwekazi wami wathi ufanele akhushulelwe esikhungweni sezinhlanya abashumayeli bedolobha bathi uzolotha amasinyane impela kade ngivuthe isikhathi eside ngokuvutha kokomoya kangcono ngaso zonke isikhathi ngani na ngeke kwalotha uNkulunkulu esikhundleni sokulotha sekusabalale nezwe manje Ndifanayo nje yayizwe ikathi ngipapathiza kwene zazi lapha emfuleni Ohio. Abaningi benu wayemi lapha eminyekene ngamashumi amabili nantathu edlula. Khona impela emfuleni Ohio. Lokho kukhanya ngelosi yehlela ngo lapho esesikhona. Yasethi njengo Johane umpapathizi wathunyela ukuba ngumandulelo wokufika kokuqala kwa Jesu Kristu. Umlayezo wakho yoletha ukufika kwesibili kwa Jesu Kristu. Kuthi kwenzile angakafiki namanje kodwa buka ukuthi wenzeni. Ushayinele yizo macala onke nebo futhi namhlanje manje cabangani nje nomzamo ophumile kube khona ngempela izigidi ngisho nesunday visitor yamakatolika yakhuluma ngakho ukuthi zingaki izigidi ezingene zijikeleza nje okomzamo abanye bayezwa bathi lelo iqiniso ngilungele ukuthengisa konke khona manje kulezi zinto zezwe futhi ngihambe ngishumayele evangeli langempela futhi ingalesi sizathu besibiza ngevangeli ligcwele bahlekisa ngevangeli ligcwele kodwa mfowethu angifuni hafu walutho kufanele kube yinto yonke kimi uma ingxenye yalo ilungile konke okunye kwalo kulungile ivangeli ligcwele manje qaphelani umoya ongcwele ubuyele lapho abantu bePentecoste balinda futhi ngokungazelelo kwavela enhlokoma ezulwini kwangathi yokuvunguzwa komoya namandla yena yagcwalise indlu yonke ababehlezi kuyo akuzange naganye ukuba badingeke balinde emva kwalokho kwathi uPetro esakhuluma lamazwi kwabezizwe umoya ongcwele wehlela phezu kwabo ngisho nangaphambi kokuba babhapathizwe kunjalo na kwathi izenzo zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye kodwa kwathi uPetro esakhuluma lawa amazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo ababelizwe izwi abokusoka ababefikile noPetro wamangala ngokuba isipho sikamoya ongcwele sitheliwe phezu kwabezizwe ngokuba babezwa bekhuluma ngezilimi betusa uNkulunkulu. Kona uPetro waphendula wathi ukhona yini ongala namanzi ukubona lokhu ukuba laba bafanele wemukela umoya ongcwele njengoba senze kuqaleni na. Wayesehlala futhi wabapha bayala ukuba babhapathize egameni likaJesu Kristu. Kunjalo akukho kulinda akukho kuhlala indlela yobupostoli uNkulunkulu wayengenamgomo awuhlelile uma inhliziyo ilambile uzokupha lokho kulambileyo uma ufuna umoya ongcwele ungehlela kuwe khona manje. UPetro ngikathi yehlela kuyoshumayela uPetro wayenezithuthulelo kuwombuso nginombuzo kufika kulokho emizuzu nembala wayenezithuthulelo kuwombuso wawuvula endlini kaKhoneliyu wawuvula kuya ezantsi kumaSamaria wawuvula ngapha kumbulala ukuthi uFilipi wayehlele lapho wayeseshumayela kuwo futhi wayepapathizeka meli likaJesu Kristu noPetro wehla wayesebeka izandla phezu kwawo. Futhi manje wenze into ethize ngokuba leso saniuse ezansi lapho babeno Simoni isaniuse wathi ngizoninika imali ukuba ningiphe leso sipho ukuthi noma ubani engibeka izandla phezu kwakhe emukele umoya ongcwele. Kunjalo na kukhona okwenzekayo. Hayi abanye balaba babhishobhi abayisitashi nokololo babo babhekiswe emuva bafika babeke izandla phezu kwabo bathi ngikunika isibusiso sobupostoli. Kukhona okwenzekayo ngenkathi uPetro ebeka izandla zakhe phezu kwabo futhi ngekathi bekwenza nokho ngibabonile nje bewa njengezimpukane kanjalo lapho umoya ongcwele utheleka kubo ngokubeka izandla. Yebo, leyo yifundiso yabapostoli ukubeka izandla. uNkulunkulu libusise. Uma wehluke kancane kulokho ngibhalele inoti nje kusase busuku kulungile. Uma kubili kokuthathu kwabantu kwezwe kungakalizwe evangeli namanje izwi levangeli kwaba kangakanani ke ngexolisa kubhalwe ngoyinki futhi kade ngijuluka lapha futhi wehlele kukho ake sibone. Uma kubili kokuthathu kwabantu bezwe bengakalizwe evangeli namanje ingafika kanjani inkosi manje lokhu babengakalizwe evangeli ukubili kokuthathu kwabo na? Awu kunjalo impela ngizilitshela ukuthi ngicabangani. Lapha esikhathini esinge side sidlule ngenkathi uDokotela Redhead umongameli weSudan Mission omkhulu kunabo bonke okugcwele omkhulu kunabo bonke wobupostoli qabo ngiyaxolisa imishini eqavile enkulu kunawo wonke ezweni iSudan Mission. UDokotela Redhead yena zeqoziningi kakhulu waze wangaba isazi ukuthi zazingaki iziqu ezaziphezu kwakhe wenyukele endlini yami lapho ngaphezudlwana konyaka nezinyanga ezisithupha ezidlule futhi wame endlini yami yena nalo Hyman Appleman lo mfundisi webaptisti owemukele umoya ongcwele manje futhi eshumayela ezansi eMexico. futhi ufika endlini wathi vote Branham wathi uyasebenzelana namaphendekwesa la futhi ngathi yebo mnumzane wayesethi ngingudokotela Redhead ngathi ngiyajabula ukukwazi ungangena na wathi yebo mnumzane Bathela phansi wathi kukhona engifuna ukukubuza khona wathi ngiyaqonda ukuthi wagcotshwa ebandleni lamaBaptist ngathi kunjalo ngathi ngiphuma kulo ngathi ngoba ngangingeni nakukumela lokho ngingikholele kushumayeleni lokho okushiwo iBhayibheli hayi lokho okushiwo ibandla lamaBaptist ukuthi angimelene ngalutho nebandla lamaBaptist bahle njengalo nje elinye ibandla ngase ngithi ngiphuma kulo ukuze ngikhululeke wathi awu kusobala uyazi siBaptist ngathi yabo mnumzane wasethi ukhona engifuna ukukubuza khona uthi yini ngalo mbaptizo kamoya ongcwele na wathi kade ngiphakathi ngase ngibabona bekhahlela phezulu kwezitulo futhi begcoba futhi bempompoloza futhi beqhubeka ngathi ngikubonile konke lokho nami kodwa ngathi mfowethu emva kwakho konke kukhona eyangokoqobo ngempela indaba yompaptizo kamoya ongcwele wasethi futhi prenemi ngingamemukela na wathi ngiziqo ziningi wathi ngikudokotela ngiyilokhu ngine PhD yami ngiziqo zami zemfundo ephakeme ngineso zonke izinhlobo zeziqo zineziqo kuzo zonke izizwe nezinto ezinjalo wathi futhi mubu Jesu Christ na ngathi awu mfowethu ukhona lapha ekamelweni wathi ngama ngase ngikhuluma nokwaMohammed oqina wayekade efundisa eMelika nje ngase ngithi lahle umprofeti wakho mdala ofile bese wemukele inkosi uJesu ovukileyo wathi mnumzane noMusa ingangenzelani inkosi uJesu wakho ovukileyo edlula lokho uMohammed wami angakwenza na wathi bobabili babhala iBhayibheli siyalikholwa wathi bobabili bafa wasethi futhi bobabili bethembisa ukuthi emva kokufa kithi futhi siyakukholwa wathi oh kodwa yabo wathi thina maKristu silokujabula wathi kanjalo nathi wathi ngingayiveza iningi nje impela nje lamqondo njengoba ungenza futhi kunjalo wathi awu buka Muhammad wethu uzisho ukuthi inkosi yakho uJesu wavuka kwabafileyo uDokotela Redhead wathi ngani wavuka wathi kufakazise wathi kufakazise wathi nibe neminyaka yezinkulungwane ezibili kuba nikufakazise futhi ngokukodwa kokuthathu kuphela kwezo okuke kweza ngakho wathi ake kuvuke uMohammed wethu kwabafileyo futhi lonke izwe liyokwazi cishe ngezinsuku ezimbili uqinisile wathi uMohammed wethu akazange asethembise lutho kodwa kuphile emva kokufa wathi inkosi uJesu wakho wakwethembisa nabafundisi benu ukuthi zona impela izinto azenza niye kuzenza nani wasethi ake silibone nina bafundisi nikuveza lokho manje futhi wathi sizokholwa ukuthi wavuka kwabafileyo wathi futhi Branham ngahle omonya olwami emhlabathini kanjalo ngase ngiyishintshe indaba nazo zonke lezo ziqo ngani na uphi uNkulunkulu kulezo ziqo na uNkulunkulu akaziwa ngama PhD nama DD nama LD kanjalo njalo uNkulunkulu waziwa ngokukholwa kulula ngopapathizo kwamangcwele leyo ndlela kuphela uNkulunkulu kuwe aze akulethe uyindodana kaNkulunkulu aguqule imvelo yakho futhi yona into efanayo uNkulunkulu mdali owenza zonke izinto futhi wakhuluma kwabakhona izwe ngezwi lakhe lowo moyo ofanayo kuwe ukholwa yikho konke uNkulunkulu kushoyo futhi akukho okungenzeke uyalikholwa ngeke umemuve sivumele ikhole sisode sincane bese uthi angikholwa ngemukele lokho ngeke ngakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lokho ngeke ngakholwa uyamnqumela uNkulunkulu ngokungakholwa kwakho yilokho ke lokho uthi Redhead wamalapho wathi mfuthu Branham umuntu angamemukela ngempela umoya ongcwele na ngathi yebo umzane uDokotela Reed ungamemukela wathi uNkulunkulu eyazi inhliziyo yami futhi ngiyakukholwa ngazi futhi phansi kokuphefumulela khona manje ngifuna wena uyakhole ukuthi ngikhuluma iqiniso na ngathi ngiyazi ukukhuluma lona wathi ngifanele ngimemukele kanjani na ngathi guqa wese guqa lapha ngakwikhofi tafule lidala ngavele ngacosha kusukela phezulu lapha indoda ayihlezi emuva lapho iyakulungisa nje sikashaneni nesedlule phezulu lapha ihlezi lapho yephula ingilazi echosheni layo lapho iguqa phansi yathi uNkulunkulu awukele umphefumulo wami nesono ngase ngibeke izandla phezu kwayo nompaphathizo kamoya ongcwele wehlela phezu kwayo khona lapho kunjalo futhi nje uvuthisele lobandla lamabhaptist indawo zonke manje kubo bonke ekuzungezeni lapho nakho yebo mnumzane ivangeli linge uJesu angefike kuze kuthi lelani sinikezele izincwajana amacala onke emhlabeni ngeke waye kunoma yilephi khona kungekho zincwajana ezinikezelwe umuntu othize lapho edabula lapho nesayensi ezekolo uye phesheya kwezilwandle namhlanje bese uzibiza ngesithike sekolo futhi babhekisise bekuhleka yani ndiya futhi uthi ngizithike senkolo awu yini ozozifundisa yona na bazi kakhulu ke bible kune abanye babantwana babo lapho bazi kakhulu ngalo kunabanye bothisha babo lapho emelika azi ngalo eqinisweni incwadi yasempumalanga futhi kumbulane babe nevangeli amakhulu ngamakhulu ngamakhulu eminyaka ngaphambi kokuba imelika yize ibe khona uThomas ongcwele ibandla elikhulu ashumayela kulo lisamini namhlanje endiya abadingi nayi kuphi kokufundisa kwenu bazi gonke ngalo bathi yini ozasifundisa yona na awu siyizidunge zenkolo zasemelika yini ozosifundisa yona ukuthi asiyiphuze kanjani iwhiski na yilokho nonke nikwenzayo laphaya emabandleni enu nibheme usikiliti na uzosifundisa ukuthi asehlukanise kanjani nomkethu kanjalo njalo na wathi uma uzokwenza lokho azikufuni wesethi uzoza ngapha nengesense zenkolo entsha noma enye into ethize uzozama ukusifundisa okunye kwezwi sazi kakhulu ngalo kuna futhi kujalo wathi kodwa uma uza kubobonakalisa lokho izwe likushoyo sizolemukela amen nakho lapho khona yileyo nto abayilembele limake izwi lami liphale makhasini ebhayibheli lakho ngokuba lingu isho kanje Nkosi khumbule ngenkathi sehlela cababa endiya uzozwa ngabashumi ezinkulungwane eziphinde kazinkulungwane ezisindizwa moyo ongcwele ulishilo ngilibhale lapha ebhayibhelini lami libhalwe emashumini ezinkulungwane zamabhayibheli khona lapha njengokuvuka komfana omncane ngombono awusho kunamakhulu amathathu ezinkulungwane zawo phakathi lapho futhi bonani ukuthi lokho akunjalo yini lizoshinyayelwa kanjalo-ke ivangeli ngobusuku bubodwa nje lizoshanela kanjalo nje kusuka endaweni kuya endaweni eAfrika lapho lezo zinkulungwane ezingamashumi amathathu ekubizelweni kukodwa zwi e-altare zebukele unkulunkulu ngathi phakamisani izandla zenu futhi nemukele umoya ongcwele ngathi ningalindeli izijike senkolo sasemelika ukuba size futhi sinifundise kufunda izilwimi emabandleni nomama bewasha phezu kwamapulangwe ukuba bathumele isithunywa senkolo laphaya futhi ahambe egibele moto enkulu enhle ephila ngamafutha ezwe impela anikezele ngezincwajana zimbalwa futhi ebuye abakufuni lokho wafakazeka ngasho khona lapho esibhedlela samajuda ubusuku bombala obedlula emhlanganweni nabefundisi nodokotela ndabeni kuphilisa ngokukankulunkulu ngathi nangibiza ngokungcwele futhi nathi nganginephupho elisabekayo ngenkathi ngilitshela ingelosi yenkosi ngasekithi lebandla lekithi qobo lithumele izinkulunkwane futhi lachitha izigidi zamadola okuthumela izithunywa zenkolo ye-Afrika futhi ngenkathi ngifika lapho babephethe izithixo zodaka ezincane bezama ukuthela usizo esithixweni daga futhi bezibiza ngabaKristu ngase ngithi nalokho yena kubiza ngobuhlanya kuzuze eminingi kakhulu imfukulo kuKristu ngesikhathi semizuzu yemihlane kunezigidi zethu zamadola nezinkulungwane zezithunywa zenkolo esikwenzile eminyakeni eyikhulu namashumi amahlale edlule bathi lo du kwakuyilokho ke kwakubekwe lapha ngathi kini lawo madoda ngathi ningani ingazami ukuthola ukufundiswa nje thathani leli ivangeli bese liqhubeka niphumele leya ezweni labomtabu lapho khona umlungu engeke aye ngisho khona ezifweni futhi nginamarekhodi khona impela ephepheni lasethekwini lathi ngisho nalelo khehle lilodwa lalingazi ngisho nokuthi yisiphi isandla sokudla nesokuncele lemukele umpapathizo kwamoya ongcwele futhi ngangipapathiza esilinganisweni senkulunkwane keviki ngihamba kanje lo-ke ivangeli esikhathini esincanyana nje ngidinga kuphela cishe izinyanga eziyisithupha okufinyelela emhlabeni kunjalo
Christian science.
Ungachaza ngesayensi yamaKristu, maKristu na? Kulungile nansi ngeke ngikhulume ngenkolo yakho mfowethu noma dadewethu noma ubani obeke umbuzo. Isayensi yamaKristu inju lamqondo nokuphilisa kukaNkulunkulu kungamandla kaNkulunkulu. Isayensi yamaKristu inengqondo phezu kwendaba. Isayensi yamaKristu iyaliphika igazi likaJesu Kristu. Isenze abaphisti. Oh, nginezincwadi zikaNkosikazi Edith lapho. Futhi ngazifunda zonke niyabona kunjalo isenze amaKristu iyabuphika obuNkulunkulu bukaJesu Kristu. Futhi imbeka engumprofeti. UJesu Kristu wayengesiye umuntu, wayenguNkulunkulu, wayenobuNkulunkulu. Futhi bacabanga ukuthi yingqondo phezu kwendaba. Uma ngine kwanje ngaleni yami noma isisini sami noma ubuhlungu ekhanda lami nginomuzwa wenele ukwazi ukuthi kuyalimaza futhi akusikho ukuthi ngabe ngicabanga ukuthi kuyalimaza yini kodwa ngiyazi ukuthi amandla kaNkulunkulu angakususa hayo kwami mina ngicabanga ngakho niyabona ngakho isenze amaKristu ngizosho lokhu ngokuhambisana nomunye engawubuzwayo ngenye yezinkolo ezingacacile yesimanje nokujulile okweduka okumnyama kunjalo kube sikho kulimaza imizwa yakho mngani noma ubani obhalile kodwa ngifanele ngibe qotho ngoba wena ubhalile nami sikanikanye siyoma ngolunye usuku ebukhoneni bukaJesu Kristu ukuba sizilande futhi ngiyodingeka ngiphendule ngalokho engikushoyo manje ngeke ngaphendula ngaphandle uma bengazi kulungile manje uma sakhe kude kunelapha ukuba sethamele sakhe kude kakhulu kunelapha ukuba sethamele thabenakele kukuphi lapho onqoma ukuba sethamele khona sizibuthanele khona ndawonye lokhu amabandla alandela ibandla lingumama noma ubukatolika na futhi sendekayo noma dadewethu noma ubani obhalile ngeke ngakutshela ukuthi yiliphi ibandla ofanele wethamele kulo kodwa ebengingakwenza lokhu fowethu dadewethu uma ungenawo umpaphathizo kamoya ongcwele uyabo awu thola umpaphathizo kamoya ongcwele bese ke uye ebandleni elithize lapho okukhona abanye abantu onompaphathizo kamoya ongcwele une zihlanganise naloqobo lwakho lolo hlobo lwabantu Ngibona indoda lapha esikhathini esinge side sedlule iyazalwa iminyaka eyishumi kusukela noma hayi ukuzalwa ngiyaxolisa kwakuyiminyaka eyishumi kusukela yabona kubonakalayo ikhonza ebandleni elikhulu futhi yayakhe eKenneth eMissouri futhi yayinde yayingumkhandi zikathule iminyaka eyadlule futhi yavaleka amehlo Indoda ezimsama nomoya ongcwele wayitshela ukuthi yayingubani nokuthi yini eyingalungile kuyo wayitshela ukuthi yayikade impupho ukuthi isikade side kangakanani futhi wayitshela ngesinye esincane senze esingcolile eyayisenzile yathi uma uNkulunkulu ezokuvumela ngiphile ukuba ngifinyelele lapho ngizokulungisa lokho futhi ngikathi yisho lokho amehlo ayo avuleka nalo leli bibhayibheli lifanayo yafunda isahluko nesahluko kulo yabuye ebandleni layo futhi yayinikeza uDumo nomelusi wayitshela bekuyokwenzeka noma kanjani ngani ukuthi usetshenziwe nje kwakungekho lutho kukho kukho lutho kuleyo nto ngikaDevil ngiphosela noma bani inselelo kuba angikhombisa umbhalo wodwa lapho uDevil engaphilisa khona uma uzongikhombisa lapho uDevil engaphilisa khona ngizofakazisa ukuthi uDevil unguyihlo unjalo uma uzokwenza lokho Ngoku bazweni kaNkulunkulu ngeke kwafakaziswa futhi ungahle ufune ukuzama unikelekile kodwa lokho kuhlangatshezwane nakho ngababishopi nakho konke kuyimfowethu ngakho ungakusho lokho Bukani futhi yona leyo ndoda efanayo kwasekuthi enhlizweni yayo sikukholwa futhi ezinyengeni ezintathu kamuva yayisisezinkonzweni zami isiyimpuputhe nje njengoba yayinjalo endaweni yokuqala nakho lapho khona ngakho ziqhelanise nalezo zinkolo ezingacacile zihlanganiseni nomuntu okholwayo zimataniseni ibhayibheli lathi nga ningaboshele jokeni linye phakathi kwabangakholwayo zahlukaniseni usho uNkulunkulu phumani ibhayibheli lathi phumani phakathi kwabo futhi ningazithinti izinto zabo ezingcolile futhi ngiyakunamukela ngiyinkosi emiphakathi kwebandla kunjalo phumani ningazimatanisi nokunjalo Kodwa kuze hlanganise phakathi kwelinye ibandla elinye ibandla likahle Methodist Baptist Presbyterian baka Kempele noma kungabo bani akwenzi lapho amakholo angempele phakathi lapho abana ndaba ukuthi isivumo khona sebandla sithini baya lapho ukuhlangana nabafo wabo nodade wabo futhi bakhonza uNkulunkulu ndawonye kulungile Izolo busuku ukhulume ngesixuku esikhulu ebesingena kubalwa umuntu sivela kuze zonke izizwana isizwe eziziphathwa esahlukweni sesikhombisa sesambula ngabe ngikuzwe kahle ngokuyikho ukuba uthi bangumlobokazi kaKristu na yebo ngizwe kahle bangumlobokazi Manje uma uzoqaphela khona impela nje esambulweni sesikhombisa wabona izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Manje angikubeka icala ngalokhu mfowethu kodwa ikhulu ngokwetshelekile ufakazi kaJehova yilobo kholo ukuthi izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane kuyoba ngumlobokazi ukuthi leso yiziphosiso. UJohane wayebazi bonke futhi wababiza ngegama bonke babengamaJuda. Wathi izinkulungwane eziyishumi nambili zakwaGadi, izinkulungwane eziyishumi nambili zakwaZabuloni, izinkulungwane eziyishumi nambili zakwaBenjamin, izinkulungwane eziyishumi nambili zakwaJuda. Kunjalo na futhi kukhona izizwe eziyishumi nambili zakwaIsrayeli, futhi ishumi nambili liphindwe kashumi nambili izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane. Kunjalo na wathi bonke abantwana bakeIsrayeli uJohane wabaqonda. Wayesebheka ngapha wayesethi ngani nakho kuma isixuku esikhulu ebesingenakuba lo muntu seyonke imindeni zilimi nezizwe sama nezinkubo ezimhlophe ezandleni zazo namasundu futhi ziwazuluzulisa futhi simemeza futhi sicula hosana enkosini. Wathi bangobani la? Wathi labo phuma ekuhlitshweni okukhulu futhi bahlanze izingubo zabo egazini lewundlu baphambi kukaNkulunkulu futhi bayokhonze iwundlu ethempelini lalo lalo imini nobusuku abayi kulishiya. Nangomlobokazi nabo nkosikazi umlobokazi wabezizwe. Kumbulani umlobokazi ngowezizwe wathi uzofika futhi athathele abantu kwabezizwe belakhe ngenxa yenu na ngenxa yegama. Manje kuneliningi nenekazi lincane ezweni kodwa ngithathe usifazane oyedwa nalowo kwakungumeda Broy futhi usengunkosikazi William Branham manje une angasesuye uBroy Ntshobo usengubranham manje yebo. Kunjalo ke uthatha uJesu Kristu bese uba ngumlobokazi amalungu omlobokazi. Athini amagama esilathini phezu kwedolobha laseVatican na? Sifuna ukwazi ukuthi ahlanganiswa kanjani aze afike emakhulwini ayisithupha namashumi ayisithupha nezithupha nokuthi asho ukuthini? Awu akungaphezu amagama esilathini silathini alikho phezu kwedolobha laseVatican liphezu kwesihlalo sobukhosi sikaPapa lapho ahlezi khona esihlaleni sakhe sikaPapa kubhalwe phezulu lapho Vicarius Filii Dei. Umofisi kuseni ngizokuletha kubhaliwe kwaqama yonke into bese ngikubeka esiqeshini sephepha futhi uma nikufuna ngani ngizokuletha kini kuseni lapho ningakupela khona ngezinhlavu zeRoma Vicarius Filii Dei igama lisho ukuthi esikhundleni sendodana yakaNkulunkulu ungolandela esikhundleni kuindodana kaNkulunkulu. Ibandla elikatolika likhole ukuthi uPetru wayengupapa ukuqala wayengolandela esikhundleni sikaJesu Kristu lokho ngokuduka. Kunjalo manje ke bazisho ukuthi wonke uPapa omlandelayo ungolandela esikhundleni noPapa manje okhona manje ungolandela esikhundleni sikaJesu Kristu futhi lapho kubhalwe phezulu phezulu lapho olandela esikhundleni sikaJesu Kristu Vicarius Filii Dei kubhalwe phezulu lapho. Thatha izinhlavu zeRoma bese nje kubhala uxa weshumi uV osihlanu kanjalo njalo kanjalo lapho uphela uVicarius Filii Dei bese udwebela umuqa futhi unamakhulu ayisi thupa namashumi ayisithupa nezithupa kubhale kugqame bese uthola. Manje nginalele ethi amaqiniso okukholwa kwethu ukubizwa kanjalo ebandleni likatolika ngoba abantu bakithi babe yikatolika lase-Irish ngakho ngiyazi ukuthi ngikhuluma ngani yabo futhi kuyiqiniso ngokoqobo kunjalo ukuthi kukhona futhi iBhayibheli lasho ukuthi uyobehlezi ebandleni noma indawo noma ibandla lihlezi emagqumeni ezikhombisa eRoma namandla akhe ayoya kulo lonke izwe futhi ubizwa nguPhiki Kristu. Futhi kulelo bandla kuvela amabandla amancane azalwa emva kwalelo futhi lathi lalizifebekazi futhi ayeyizifebe ezalulandela kunjalo nakho lapho khona izizathu yahlele into efanayo futhi aba nezivumokholo zawo nezimfundiso lingaphansana nje alinawo amandla kakhulu njengoba linjalo nje kodwa asalokhu enawo amandla futhi silo kusha amandla nakho lapho khona. Ngakho anawo amakatolika anamandla amakhulukazi amamethodist bese kuba amapresbyterians bese kuba amaluthela bese kuba amabaptist bese kuba ngokunjalo njalo futhi kwehle njalo lawo kwakungamancane amandla ahleliwe ibandla lam ibandla lam ibandla lam ibandla lam. Kodwa ikhole leqiniso lisho lutho ngalokho nguKristu wami uKristu wami uKristu wami yilowo umehluko wazi kanjani na umoya ongcwele ufakaza ngezibonakaliso nezimanga. Nakho kungane uhlobo lokuthi ukuhlehla kancane ngiyazonda ukufunda lokho kodwa umunye ukubeke phezulu lapha ubuze ukuthi kungani lithabenakele lingaqhubekanga isizathu ukuthi kungani yizisusa zokuthi abanye babadikoni bayasiphika isiphiwo sokukhuluma ngezilimi nokuphilisa sonke siyakwazi lokho ukuthi kuyiqiniso ake ngazi ukuthi ubani ngiselapha kulomkhankaso nalokho kuzosuswa
please explain if a Christian
Siza ukuchaze uma umKristu efanele ukugcina ukugezana izinyawo nompapathizo egameni likaJesu Kristu igama esikhundleni segama likayise indodana umoya ongcwele siza kulungile benginabathi ababe bathathu balabo phakathi lapha ababuze leyo nto efanayo ngokugezana izinyawo awu ngingahle nje vele ngiqale ngalokho kulungile manje ningahle nehluke lokho kulungile ake nje ngifunde embalwa umzuzwana nje noma uma ufuna ukufunda thola uJohane Ngcwele isahluko seshumi nantathu umzuzwana nje ngifuna ukunibuza ukuthize lapha futhi lalelani ukuthi uJesu Kristu wathini uqobo lwakhe ngizobeke senginiyisa ngale testamenteni futhi ngilikhombise ukuthi kusalokhu kugcinwa siqale evesini lesibili manje sekudliwe usathane ene esekufake enhlizweni kaJuda Iskariyote kaSimone ukuba mkhaphele Jesu ekwazi uyise unikele konke ezandleni zakhe wavela kuNkulunkulu futhi ubuyela kuNkulunkulu waphuma kumoya wangena ngemini futhi wabuyela kumoya niyabo futhi wasuke kudleni wabeka izingubo zakhe wathabatha indwangu wakhwica emva kwalokho wathela amanzi emcengezini waqala ukugeza izinyawo zabafundi wazesula ngendwangu abekhwice ngayo wafika ke kuSimoni Petru futhi uPetru wathi kuye Nkosi wena ugeza izinyawo zami na uJesu wathi kuye lokho ngikwenzayo manje awukwazi kodwa uza kukuqonda emva kwalokho uPetru wathi kuye awusoze wageza izinyawo zami naphakade uJesu waphendula futhi wathi kuye uma ngingakugezi awunasabelo nami oh ungathini nje kulokho kulungile Simoni wathi kuye akungabi izinyawo zodwa kepha zandla nekhanda lami futhi uJesu wathi kuye ugeziweyo kuphela ukugezwa dinga ukugezwa izinyawo zakhe ugezekile wonke kodwa angisho nonke ngokuba emazi obeza kumkhaphela kungalokho athi anigezekile nonke Wasegeze izinyawo zabo, wathi abathe izingubo zakhe, wabuye wahlala, wathi kubo, niyakwazi yini engikwenzile kini na? Ningibiza nithi, mfundisi inkosi, nisho kahle ngokuba ngiyikho. Uma ke mina inkosi nomfundisi wenu, ngigeze izinyawo zenu, nifanele ukugezana izinyawo. Ngokuba ngininikile sibonelo ukuba nenze komunye nomunye njengokuba ngenzile kini libusisiwe uma nazi lezi zinto futhi nizenza ngale kuThimotheyo wesibili uPawule wathi ebalele ibandla ningamvumeli umfelokazi afakwe ebandleni yaze ukuba usegeze izinyawo zabangcwele kunjalo kugezana izinyawo kwakugcinwa ngazo zonke izinsuku zeBhayibheli futhi ngosizo lukaNkulunkulu uma ngigcina ingqondo yami ekahle futhi uNkulunkulu angisize ngizokugcina ngize ngife kunjalo kungukuthunywa nguJesu Kristu impela Manje lapha kuzoba ngumbuzo odingelayo. Kungani umuntu abhapathizwe egameni likaJesu Kristu esikhundleni segama likayise, indodana nomoya ongcwele na? Inemibili noma emithathu, nanku omunye khona lapha. Futhi Bill, yini umbhapathizo wamanga obukhuluma ngawo izolo uma kungamanzi noma umoya na? Uma kungamanzi futhi uthe igama likaJesu Kristu, kungani uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye ukuthi uyise indodana nomoya ongcwele na? Siza uchaze. Manje lela uhlobo lidingelayo kodwa ngikhole ukuthi nginomunye lapha ndawo into efanayo uma ilala nezindawo ezintathu ngizozama ukufinyelela kuwo ake sibone ngangibekezelele imizuzu embalwa na kulungile manje siqale nje manje futhi siphendule le mibuzo mhlawumbe singanqamula eminye yayo futhi siyithole mhlawumbe yonke eminye kusasa uma kungekho kunye kusona isikole noma ngesikhi isikhathi Kodwa laba bantu mhlambe babuza lokhu futhi kusazango mbaphathizo manje noma ngayiphi indlela owaphathizwa ngayo lokho kule ndaba kimi kodwa ngifune ukubonitshela imfundiso yabapostoli iBhayibheli niyabona manje sithele ukuthi izolo busuku ukuthi ngathi ibandla likade lika lihlela ukuthi liphuma nesidlo samanga lithi uma wemukele isidlo eucharist uchaze isidlo esingcwele lapho wemukela umoya ongcwele lowo akusiwo umoya ongcwele leso yisinkwa esiwucecwane iwafer ibandla lamaprotestane liyaxhawulana lifake igama labo encwadini lokho abakubiza ngokuwemukela manje kodwa indlela engempela yokuwemukela kwakungumbhaphathizo kamoya futhi manje ibandla lekatolika lakhipha ikhathekizima uLuther wayenalo ibandla lamamethodist linalo abaphathelene nobubhishobhi banalo abaningi babanye banalo ikhathekizima amaningi amasiko ebandla lekatolika lizalokhu lilenge ebandleni lamaprotestane elibumba ilungelo lalo phakathi ngonalo ngokwebhayibheli kodwa kaze abekhona umuntu owake wathi kuwo wonke amakhasi ebhayibheli owake wabhaphathiza egameni likayise indodana umoya ongcwele wangekaze bekhona umuntu ongibhaphathizwa egameni likayise indodana umoya ongcwele kwaze kwaba ibandla likatolika lasekuqaleni akukho ebhayibhelini akukho ndawo uma umuntu engangitholele isiqephu phakathi lapho futhi ungitshele futhi ungikhombise ukuthi kukuphi lapho umuntu abhaphathizwa khona esebenzisa igama likayise indodana umoya ongcwele ngisize ngikhombise ngokuba ngihambe ngaphenyisisa kulo sekuyiminyaka evile emashumini amabili manje futhi kungukweduka isivumo khona sekatolika futhi akusiwo umyalo webhayibheli manje sizothola ukuthi kungani siyembuzweni wakho mfowethu othandekayo uJohane Ngcwele ngiqonde uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye kulungile asibuyele emuva ngaleya phenya nebhayibheli lakho kanye nami ukuze nifunde kanye nami lena yindawo okwakhuluma ngayo indawo eyodwa ebhayibhelini ye ngasho yini uJesu ukuthi ngomlomo wofakaza ababili noma abathathu wonke amazwi mawaqinise na ingani thatha ibhayibhelini lapho elathi khona uJudas Iskariote wahamba futhi wazilengisa futhi nihamba nenze kanjalo ngingani thatha ngilise lapho uJesu athi khona uma indodana yomuntu eyayikhona yona uqobo esezulwini manje iyofika futhi imi khona lapha emhlabeni futhi yathi indodana yomuntu esezulwini manje futhi imi khona lapha emhlabeni ufanele umazi uNkulunkulu ukuba wazi izwi lakhe ungeka kumangalisi nithi liyaziphikisa liyadida ngoba uNkulunkulu wathi waliloba ngale ndlela ukuba alifihle kulezi zifundiso zikulu kanjalo njalo futhi lidedele abantu abathole ukuzijobe yalithare futhi uNkulunkulu uzolembula kini manje nanku umbhalo Mathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ivesi leshumi nesishiyagalolunye indawo kuphela ebhayibhelini okuphathwa khona lezi ziqu ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele manje indlela obhaphathizwa ngayo ingukuthi egameni likayise egameni lendodana nasegameni likamoya ongcwele lokho akukho ngisho nasembhalweni kodwa kulapha nifundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni manje buka ebhayibhelini lakho ngqo futhi ubone ukuthi lokho kuyasho yini ukuthi emagameni noma egameni manje wena uthi manje lapha esikhathini esingezide sedlule emhlanganweni umfo wathi kukhona ukuphikisana ebhayibhelini wathi ngifisa sengathi ubungangichazela khona wabatshelelana uJesu abantu ukuba babhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele noPetru wayesejika wayese babhaphathize egameni likaJesu Kristu ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili na wathi uma lokho kungaziphikisi angikuboni ukuphikisana ngathi ngoba nje awumfunanga uNkulunkulu kahle wathi futhi Branham ngabukhona umehluko okwenzayo uma ngibhaphathiza ngalendlela noma ngaleyo ndlela na uwenze ngempela futhi ngizokufakazisa ngebhayibheli kubake Mose uNkulunkulu watshela Mose wenyukele esihlahleni wathi Mose khumule izicathulo zakho usemhlabathini ongcwele wathi manje Nkosi ngiyindoda ehleliphayo izicathulo zami zilukhunyana ukuzikhumula ngakho ngizavele nje ngikhumule isiqoko sami akazange yathi isiqoko wathi izicathulo futhi okushiywa ibhayibheli kuyiqiniso manje uma laba lezi yizinsuku ezishumi lokhu kwakungukwenyuka futhi ngenkathi uJesu ekhushulwa wathi mabafundi bakhe ukuba baye kulo lonke izwe futhi bafundise zonke izizwe babhaphathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele futhi ezinsukwini eziyishumi kamuva benyukela eJerusalema basebelinde egameleni liphezulu kuze kufike umoya ongcwele kwase kuthi ke ngenkathi beqala ukushumayela futhi beqhubeka bathi singenzenjani ukuze sisindiswe na uPetru wathi phendukani yilona lowo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Wayesendini kakholeli wathi pendukani futhi nipapathize kamenini kaJesu Kristu. Wawela wayesethola abanye abantu base bevele bepapathiziwe wathi nifanele niphinde nipapathizwe futhi egameni likaJesu Kristu. Futhi wehlele Samaria wayesethi papathizeni egameni likaJesu Kristu. Futhi akukaze nakanye lezo zikuzike zibize phezu komuntu. Lutho manje kukhona ukuphikisana ke wena usho njalo qhabo akusiko nje cela umoya ongcwele manje futhi umbhekisise elembule. Kuwe vula inhliziyo yakho manje ungegijimeli phambili uma ukwenza uNkulunkulu ngeke akhulume nawe kodwa uma ungeke ugijimele phambili uthi ngivula iqiniso ngokwangempela futhi Branham uma uJesu atshela abafundi hambani nenze lokhu base behamba base benza into ngapha ihlukile futhi nokho uNkulunkulu wayibusisa futhi kule lonke iBhayibheli manje ngabe benze into uJesu abatshela ukuba bangayenzi na uma bayenza abalalelanga noNkulunkulu akasoze akuhlonipha ukungalaleli uma wayenga kwenza wayomhlonipha uEva futhi ayimise ngqi yonke into ekuqaleni uma uNkulunkulu esho noma yini uzofanele aligcine izwi lakhe uyazibusa ngakho manje ke kuphakathi kokuthi uPetru wenze iphutha wo wathi yilokho kwashiwo abapostoli omunye umfo wathi yilokho kwashiwo abapostoli ngizokwenza kwashiwo kuJesu. Awu uma abapostoli benza lokho uJesu abatshela ukuba bangakwenzi manje ke pho futhi uma abapostoli abaloba leli bebeli uPawulu waloba zonke lezi futhi uPawulu kwaba nguye owabenza baphinde bapapathize futhi uPawulu waloba ingxenye enkulu kulezi zonke yaleli testament elisha manje ke hlobone iphepelo nalo lilotshiwe ozama kulifunda na. Azilenze nje libe nje yilogo boza ngokuhlisa kempela bese ubona ukuthi izilithini manje lokhu okwefundo kuba wena wazi izwi likaNkulunkulu. Manje uma Petro papathize egameni likaJesu Kristu hemva kokuba uJesu emtshela ukuba papathize egameni likayise indodana umoya ongcwele wenze ukuphambene nalokho uJesu akusho. Iqiniso lelo na manje kuzofanele kube khona into ethize lapho manje ake sithole nje futhi sicela umoya ongcwele sikhombise. Manje ndawo yokuqala manje sithathe umbhalo wokuqala uMathewu wamashumi amabili nesishiya galombili ivesi leshumi nesishiya galolunye ngalokho hambani fundise izizwe zonke nibabhaphathize egameni likayise ndedana moyo ngcwele. Buka phansi ephepheleni lakho futhi ubone uma lokho ukuthi emagameni kayise nelendodana nelikamoyo ngcwele uyasho na qhawe umntwana ngabe kwathi egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ongcwele wathi egameni kunjalo na. Awu igama lalingubunye kutshelana awu yiliphi igama ifuna bapapathizelwe kulo igama likayise noma igama lendodana noma igama likamoya ongcwele na wathi egameni awu ngokusobala likho nelilodwa lawo eligama. Bangako baba ophakathi lapha na asibone izandla zakho izandla zakho kulungile yimuphi kini owethiwe igama elithi yise na uyise akusile igama uyise yisiqo. Manga kamatetela phakathi lapha na impela yonke indoda zonke silisa banga madodana awu yimuphi kini owethiwe ngegama elithi indodana akusile igama yisiqo kutshelana akusile igama yisiqo. Awu yimuphi kini owethiwe igama elithi umuntu banga kabantu lapha na nonke awu yimuphi kini owethiwe igama elithi umuntu ayikho into njalo yilokho eniyikho umoya ngcwele akusile igama yilokho oyikho ngingumuntu ngakho akusuye uyise indodana noma umoya ngcwele oyigama ayiziqu nje ezintathu okuye egameni lilelo. Manje lalisisane ini bukani lapha ngizokuqhubha lokhu nje njengezisekelo zengane uma uthe awu njengokuthi ubufunda ibhuku lezindaba futhi kwathi uJohn noMary baphile ngokujabula kamuva uyamangala ke ubani uJohn noMary na awu indlela kuphela oyoze wazi uJohn noMary ingukuthi ukubuyela emuva futhi ufunde ukuqala kwendaba futhi uyiqede yonke kunjalo na. Awu uma uJesu asho lapha nipapathize egameni likayise indodana nomoya ongcwele noyise akasilo igama nendodana akasilo igama nomoya ongcwele akasilo igama ini ubani lo mfo na sifune ukwazi ukuthi ungubani. Manje into engcono kwezindlela zonke ukuba yenziwe leso yisahluko sokugcina sikaMathewu ivesi lokugcina asiphenye emuva esahlukeni sokuqala sikaMathewu namavesi okuqala futhi sisuke siqale sithele ukuthi ubani lo yise indodana nomoya ongcwele. Manje ngifuna nje ukwenzela abantwana lokhu lapho ukuze bakuthole nabo. Ida uqale lokhu kuzoniqondisa kumthathu emunye wenu uyise indodana umoya ongcwele. Manje endaweni yokuqala akukho neyodwa indawo ephepheleni lapho kwake kwaphathwa khona umthathu emunye. Kutholeni bese ningikhombisa khona. Ayikho into enjalo. Ngokweduka kwekatolika nani maprotestane niyakukhothamela. Qaphelani manje yini le? Ngithe lona ubani? Uyise. Lona ubani? Indodana. Nalona ubani? Manje uyise. Uyise kabani na? Wendodana. Kunjalo na? Manje lona nguyise kaJesu. Ningabaxovi manje. Lona lapha uyise. Lena indodana. Nalona umoya ongcwele. Kunjalo na? Manje abantu bakubeka kube. Abantu abathathu abehlukene. Onkulunkulu abathathu abehlukene. Ubuntu obuthathu abehlukene. Akumangalisi iJuda lingeke lakuqonda. Kulungile. Mathewu isahluko sokuqala usuka aqale ngezizukulwana zikaJesu Kristu. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe. Kanjalo njalo kwehle kanjalo kuze kufike phansi evesini lesishumi lesishiyagalombili. Manje ukuzalwa kukaJesu Kristu nakho ivesi lesishumi lesishiyagalombili. Manje ukuzalwa kukaJesu Kristu ngilandele neBhayibheli lakho. Ukuzalwa kwalo muntu uJesu Kristu kwaba nje. Ngenkathi unina esemisele uJosefa wafunyana ekhuleliswe uNkulunkulu uyise na? Ngabe ngikufunde kahle lokho na? Uthini na? Wafunyana ekhuleliswe ubani na? Bengicabanga ukuthi omunye uthe lo muntu wayenguyise. IBhayibheli lathi lo muntu wayenguyise. Wafunyana ekhuleliswe uMoya ongcwele. Manje tobolini lomntwana nalo la lo Jesu washo ngokucacile ukuthi uNkulunkulu wayenguyise kunjalo na uNkulunkulu nguyise awu uhlangene kanjani ke umoya ongcwele na uma iBhayibheli lathi umoya ongcwele wayenguyise lo Jesu wathi uNkulunkulu wayenguyise futhi wena wathi uNkulunkulu wayenguyise futhi manje iBhayibheli liyasho ngapha uma kunababili abantu abathathu abehlukene uNkulunkulu wayengahlangene ngalutho nako umoya ongcwele unguyise. Manje sifunde siqhubekele phambilana. UJosefa indoda yakhe kumuntu elungileyo wayengathandi ukumthela ihlazo kodwa wayefuna ukumlahla ngaseze. Kodwa bheka esazindla ngalokhu. Ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josefa indodana kaDavide ungesabi. Thatha uMaria umkakho ngokuba lokho okukhuleleyo kungokukamoya ongcwele. Hayi uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu umoya ongcwele. Ngiyawubona umqondo wenu woNkulunkulu abathathu obungaya khonana. Ubuyo beka uJesu eyiveza ndlebe impela lokho ngokweduka akukho mbhalo lokho. Manje uzidingeka uvume ukuthi uNkulunkulu yize noNkulunkulu umoya ongcwele umuntu ofanayo. Kungenjalo uJesu wayene baba babili abehlukene kunjalo na kuzobala kunjalo. IBhayibheli lathi umoya ongcwele wayenguyize. IBhayibheli lathi uNkulunkulu wayenguyize. Manje imuphi onguyize na? Umoya ongcwele noNkulunkulu ngumoya ofanayo. Into efanayo. Lokhu konke kwenzeka kuba kugcwaliseke okhulunywa umprofethi ngenkosi ukuthi intombi yakukhulelwa futhi izale umntwana baya kulena futhi baya kuyiqamba igama lokuthi uJesu ngokuba uyakusindisa abantu bakhe ezonweni zakho. Futhi lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke futhi baya kuyiqamba igama lokuthi uImanueli okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu nathi. Manje ubani uyise indodana nomoya ongcwele na? Ngabe uPetru wenza kungesikho na? Wenze lokho uJesu amtshela khona. Lokho yiziqu ezintathu. Ngingumfundisi futhi nginguyise futhi ngingumfundisi mhlonishwa. Bakubiza kanjalo isiqu. Kodwa akukho nekunye kwalokho kuyigama lami. Igama lami nguWilliam Branham. Wayenguyise, wayeyindodana, wayengumoya ongcwele. Uzama ukwenza uNkulunkulu abathathu umngani kuyiphutha ngokweduka. Kunezimiselo zezikhathi ezintathu okaNkulunkulu umthathu axoveke khona. uNkulunkulu yise wayengumoya walenga phezu kwabantwana bakaIsrayeli esensikeni mbili. Kunjalo na uNkulunkulu wayelapho kwase kuthi uNkulunkulu wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu. Kunjalo na endodaneni yakhe. Manje uzehlisela phansi useze ungena enhliziyweni yomuntu ngomoya ongcwele. uNkulunkulu njengerule lingamafiti amathathu noma irule lingamafiti amathathu yebo amayintshi okuqala ayishumi nambili kwakuuNkulunkulu uyise amayintshi esibili ayishumi nambili uNkulunkulu indodana uNkulunkulu ofanayo amayintshi esithathu ayishumi nambili kwakunguNkulunkulu umoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo. uJesu wathi wena uthi awu sinomoya ongcwele kithi kunjalo kodwa uJesu wathi useyise kashana izwe ligabe lisangibona nokho niyangibona nina ngokuba ngiyisabizwane somuntu ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe ukuphike umoya ongcwele na angikulishiye izintandane ngobuye futhi ngibe nani yilokho Niyabona ukuqodi kahle mkani uNkulunkulu yedwa izimiselelo ezintathu zezikhathi izimiselelo sesikhathi sobuyise ubudodana nomoya ongcwele uNkulunkulu ofanayo futhi ngenkathi yethi hambani nipapathise egameni likayise indodana nomoya ongcwele kwakunguJesu Kristu futhi ingakho wapapathisa egameni likaJesu Manje bukana sithele umpapathizo lapha okokuqala kuba umpapathizo uze uphathe testamenteni elisha kwakunguJohane umpapathizi kunjalona ngizobeka lokhu phezulu lapha yabo ufanele utshole ubuNkulunkulu bakho ubuqondisiwe ngaphambi kokuba ukwazi ukuthola umpapathizo oqondisiwe lowo nguJohane umpapathizi umpapathizo wokuqala Umpapathizo wesikhathi sesibili okwakhulunywe ngawo kwakuyizenzo zesibili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili lapho baphapathizwa khona egameni likaJesu Kristu ebandleni elisha indawo yesibili kwakuyinto kakholeli noma hayi ngiyaxolisa amaSamaria izenzo zesisikhombisa ivesi lamashumi amane nesishiyagalombili nevesi lamashumi amane nesishiyagalolunye Nezenzo zeshumi ivesi lamashumi amane nesishiyagalolunye kwakuyilapho baphapathiza khona endlini kaKhoneliyo lesikhathi esilandelayo kuba umpapathizo okukhulunywe ngawo futhi kubizwa noma yimaphi amagama noma iziqu kwakungale zenzweni zeshumi nesishiyagalolunye ivesi lesihlanu Manje ngenkathi bepapathizwa ngosuku lwePentecoste baphapathizwa izenzo zesibili ivesi lamashumi amathathu nesishiyagalombili egameni likaJesu Kristu kunjalo na kubhaleli phansi kubhekeni Ulandelayo uFilipu wehla izinsuku ezimbili kamuva futhi uqala ukushumayela kumaSamaria futhi ushumayela kuwo futhi aphilisa abagulayo futhi wayena umhlangano omkhulu ezazi lapho futhi wabaphapathiza egameni lenkosi uJesu Kristu uPetru wehla wayesebeka izandla zakhe phezu kwabo bemukela umoya ongcwele uPetru wenyukela ophahleni lwendlu ezinsukwini ezimbala kamuva wayelambile wabona umbono uNkulunkulu wamthumela ngale endlini kaKhoneliyo futhi kwathi uPetru esakhuluma lawo amazwi umoya ongcwele wehlela kubo futhi baqala ukukhuluma ngezilimi futhi baqhubeka njengoba benza into yokuqala uPetru wathi bebengakapapathizwa ngisho neze ngakho wabayala wonke umuntu ukuba bapapathizwe egameni likaJesu Kristu Wokumuntu ebabelini obaphathize egameni likaJesu Kristu uPawulu ngiqonde ukuthi abafundi bakaJohane akapapathizwanga egameni likaJesu Kristu bapapathizelwe ekuphendukeni Aziphenye ngale ngoba sikhona bokuqala ngiqonde ukuthi aziphenye ngale ezenzweni sahluko seshumi nesishiya galolunye umzuzwana nje futhi sifunde nje lokhu umzuzu ukuze nizobona bangani lokho akusiko aba umbhalo awuziphikisi Bukani lapha kwathi ukuthi uApollo eseCorinthe uPaulu esedabulile amazwe angasenhla aseEfeso ufumane abafundi abathile wathi kubo nimamkele yini umoya ongcwele lokhu nakholwayo na bathi azazi kuba kukhona umoya ongcwele wathi pho lewapapathizelwa kukuphi na Wo bathi sipapathiziwe wathi kanjani na bathi kuJohane uJohane wathi uJohane wapapathizela kuphele kuphendukeni ethi manikholwe nguyena obeza kuza ungukuthi enkosini uJesu Kristu futhi bathi kuza lokhu baphinde bapapathizwe egameni likaJesu Kristu uPawulu esebekile izandla phezu kwabo nomoya ongcwele weza phezu kwabo basebe khuluma ngezilimi baprofet uPawulu ngcwele mkhulu lalani ukuba ke nanipapathize kuJohane papathize indoda efanayo eyapapathiza uJesu Kristu na indoda engcwele lapho uJesu athi wayengakaze bekhona umuntu ozele ngowesifazane omkhulu njengoJohane papathize uyinduna yabo bonke abaprofeti waholela uJesu phandle emanzini futhi wampapathiza eJordani phela futhi ukuba ngangingapapathizwe nguye ngangingazizwa ngithe ukuba kahle ngakho kunjalo na kodwa uPawulu uyajika futhi uthi lokho ngeke kusasebenza manje wathi nifanele liphinde nipapathize futhi Oh sicilisile nokho Paulu saciliswa nguJohane phandle impela fuleni waseJordani wathi lokho ngeke kusasebenza manje nifanele nipapathizwe futhi Kanjani wathi uJohane wapaphathisela kuku kuphenduka lokhu ngokuthethelelwa kwezolo futhi alikho ligama phansi kwezulu elinikwa phakathi komuntu kuphela igama likaJesu Kristu futhi babefanele baphinde baphaphathizwe futhi egambeni likaJesu Kristu. Futhi akukho neyodwa into ephepheleni noma kuwo wonke umlando kweminyaka yokuqala engamakhulu ayisithupha emva kokufa kompostela okugcina ukuba bake baphaphathizwe ngenye indlela kodwa egambeni likaJesu Kristu. Futhi hamba buze noma yimuphi umpristi oyikatolika ofuna ukumbuza babuze ukuthi ubani waguqula lokho bese ubona ukuthi bakutshela ukuthini. Thola ikhathake zima futhi ulifunde. Bathi impela abanye bamaprotestane bayosindiswa ngoba bakhothamela umbhaphathizo wethu. Bawuguqula bathi banamandla negunya lokukwenza futhi niyawukholwa. Yilokho abakushoyo, yilokho abazisho khona, yilokho ibandla lamaprotestane likukhothamelayo. Kodwa ngokombhalo akusile leli lodwa i-awunsi lombhalo ngakho bathi ngeke baphinde baphaphathizwe egameni likaJesu Kristu. Manje lalelani ngokushesha manje ukuze sithole kahle. Angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu kule mibuzo. Bukani ngosuku lapho uJesu ehla isuka entabeni yokuguqula isimo nabafundi bakhe. Wathi umuntu uthi ngingubani futhi bathini na? Umunye uthi uJohane umbhaphathiza, abanye bathi ungu-Eliyase, abanye bathi ungumprofethi. Wathi kodwa nina nithi ngingubani na? NoPetro wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi ubuzisiwe wena Simoni, Simoni kaJona. Wathi ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokho. Awuzange kufunde lokho esontweni elithize, awuzange kufunde lokho ekholeji elithize, kodwa ubaba wami ukwembulele lokho futhi bezu kwalelithwala ngiyakulakha ibandla lami namasango hayitese awayi kulahlula. Manje ibandla likatolika lithi kwakungupetru babeletwala lapho futhi lisalokhu libekwe phansi kwedolobha lasevatican nalelo kwakuyijerusalema noma ipalestine futhi basho ukuthi lelo kwakuyidwala. Ibandla lamaprotestane lithi kwakungupetru abakhele ibandla phezu kwakhe. Uma lokho kunjalo lahlubuka ezinsukwini ezimbalwa kamuva lokho kwakungesikho. Ibandla lakhiwa phezu kwesabulo sabuNkulunkulu sikaNkulunkulu. Inyama lekazi akukwabulelanga lokhu Petru, kodwa ubaba wami osezulwini kwabulele lokhu futhi phezu kwalelitshalwa isambulo sikamoya sezi likaNkulunkulu. Ngiyakulakha ibandla lami namasango ayitesa wayikulahlula. Yilapho ngithi khona uLuther Methodist futhi noma ngabe niyini noma yini amaPentecostali futhi noma ngabe niyini akwenzi nomnciwo umehluko. Uma ibandla likaNkulunkulu liqhubeka emandleni okuphefumulela liyoqhubeka ngonjalo njalo 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 njalo. Futhi akukho hlelo elilimisayo, akukho lutho ezweni oluyolimisa. Phezu kwalelidwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ayitesa angele edlule eloko moya eqiniso lembuliwe. Manje phekisisane manje kulendelayo uthi nawe kusimone futhi ngiyakukunika ngoba wayene lokomoya iqiniso lebuliwe. Ingalesi sizathu wayewazi umehluko phakathi kukayise indodana nomoya ongcwele nekama lenkosi uJesu Kristu. Wayenesabulo sikamoya lokho enikuqondayo kulobu busuku lapho umoya ongcwele usivulela sona. Wathi wena ungisimoni futhi ngiyakukunika izithuthulelo zombuso wezulu. Nalokho okubopha kulomhlaba ngiyakukubopha ezulwini, okukhulula kulomhlaba ngiyakukukhulula ezulwini. Wakusho na Mathewu ngwele isahluko seshumi nesithupha, okubopha emhlabeni ngiyakukubopha ezulwini, okukhulula emhlabeni ngiyakukhulula ezulwini futhi ngiyakukunika izithuthulelo kuwo. Kuphi na umbuso wezulu? Yini umbuso wezulu na? Umoya ongcwele ibhayibheli lathi umbuso wezulu uphakathi kwakho. Ngiqonde umbuso wekaNkulunkulu, ngiyaxolisa, umbuso uphakathi kwakho. Manje wathi abanye bebe lapha abayikukubona kufa baze babone umbuso kaNkulunkulu uza kamandla izinsuku ezimbalwa nje kamuva iPentecost. Yabo abanye umi lapha kuyo impela leyo efanayo ikwe into ayeyiyo. Abanye benu umi lapha wayephenduke ezike isimo wathi ngeke bakubone ukufa nize nibone umbuso kaNkulunkulu uza ngamandla. Ibhayibheli lathi umbuso uphakathi kwakho. Ngenkathi uJesu evuka kwabafileyo kumbulali ohlangothini lwakhe wayenezithuthulelo zokufa nezehayiteze, hhayi izithuthulelo kuwo umbuso leso sanikwa ibandla. Manje uPetro wayenezithuthulelo, niyakhola ukuthi uJesu wayezoligcina izwi lakhe na? Uma engaligcini mfowethu wayengesuye kuNkulunkulu. Yilokho kuphela manje wathi Petru, ngiyakukunika izithuthulelo kuwo umbuso ngamanye amazwi kumoya ongcwele okubopha emhlabeni ngiyakukubopha ezulwini. manje bukani ukuthi kweduka kuni abakwenzayo bayaphuma futhi bathathelele izono nokunye kanjalo kweduka kunjepho akisibone babeke izithuthulelo kuye manje wabhekisa ubuzo bakhe baqonde ngqoye ephete noma baqonde ngqoye eJerusalem wabethelwa wafa wavuke kosuku lesithathu wayesemhlabeni izinsuku ezingamashumi amane phakathi komuntu unyukela ezulwini wabatshela ukuba balinde baze ukuba sebebone umbuso kaNkulunkulu uza phezu kwabo ngalesi sikhathi ubaba uya kuba buyisela umbuso ngesimo sikamoya kubo benyukela emzini waseJerusalema futhi balinda lapho izinsuku eziyishumi ebusuku futhi kwathi khona manjalo babhathizwa kamoya ongcwele umbuso kaNkulunkulu uza ngamandla phezu kwabo kunjalo na manje bhekisisani uPetru engafundile engakwazi ukuyishela kusayini igama lakhe uqobo upapa ya upapa wamaphezu kwebhokisi lezipho encane noma into ethize futhi uqala kushumayela wathi wena ndoda yaseJudiya nani nakhile eJerusalema makwenzeke lokhu kini futhi nibeke indlebe emazwini ami laba ngabadakiwe njengokucabanga kwenu lokhu kuseyihora lesithathu lemini kodwa lokhu kuyilokho kokukhulunywa ngoprofethi Joel ngiyakuthi ngezinsuku zokugcina kusho uNkulunkulu ngiyakuthulela umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi aya kuprofetha naphezu kwezincekukazi zami nezincekukazi zesifazane ngiyakuthulela umoya wami futhi ziya kuprofetha ngiyakuveza izimanga emazulwini phezulu nasemhlabeni ngaphansi umlilo izinsika zomlilo nokujunqa komusi waqhubeka futhi ekhuluma ngoDavid kanjalo njalo futhi ngekathi laba bagxeki bema lapho basebethike ndoda bazalwane singeze njani ukuze sisindiswe na wo qaphelani uPetru usunezidluthulelo ziyalenga manje kunjalo na mlezo kuqala evangeli uJesu izinsuku zimbala phambi kwalokho ngaphambili kokuba abethelwe wathi Petru ngiyakunika izithuthulelo okubophayo ngiyakukubopha okukhululayo ngiyakukukhulula manje noma yini oyenzayo ngiyakukuvuma ezulwini uma engumuntu wezwi lakhe uyaligcina izwi lakhe futhi nangu mi lapha umoya ongcwele wayesehlile kungokokuqala kuwo noPetru wabuzwa singeze njani ukuze sisindiswe na Bekusiza ufaka isithuthulelo embusweni wokuqala uJesu walitshele izinsuku ezimbalwa ezidlule izinsuku ezishumi ezidlule wathi hambani nibaphathize abantu egameni likaYise nendodana nomoya ongcwele uzokwenza njani na kodwa ukunika izithuthulelo ngoba waba nesabulo sikamoya ngokuba ibandla lami niyokwakhiwa namasangatye esangela edlule futhi thathani izivumo khona zenu nemibhedesho nalokho enikufisayo kodwa kuyohluleka kalusizi kwehlulekile kodwa amandla kaNkulunkulu ophilayo aqhubeka njalo njalo ayongena ephakateni njengomusho wensimbi iradi yami ekhiphe imisebe liyaqhubeka qaphelani lingena kuphela Petru nezithuthulelo noma yini oyenze lapha uNkulunkulu uzoyivuma ezulwini kunjalo na uthini Petru na singeze njani ukuba sisindiswe na uPetru wathi ningahambi lithi yethi Mariya ayikho yini njalo nenza inovena umkhuleko wezinsuku eziyisishiyagalolunye ezilandelana ningezi futhi nixhawulane futhi ufake igama lakho encwadini yebandla futhi uzifafaze ngamanzi amancane ayikho yini njalo lowo ngumbhedesho wamakatolika ibandla lamaprotestane eliwukhothamelayo Wakasho ukuthi nonke hambani manje uJesu wangitshela izinsukwini ezimbalwa ezidlule ukuba nonke nihambe futhi nipaphathize egameni likaYise indodana noma yongcwele hayi indoda eyayine sambulo sikamoya yayingeke kusho lokho Wajipendukani lona lona nipaphathize egameni likaJesu Kristu ukukuthathalelwa kwezono zenu khona niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya yongcwele ngokuba isithembiso singesenu nesabantwana benu nakubo kude futhi ngisho nabaningi inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Yilokho ke khona ke isithuthulelo zangene futhi sathuthulela sathuthulela ezulwini yingalezo sizathu uPaul wathi kubafundi bakaJohane nifanele liphinde lipaphathize futhi egameni likaJesu Kristu ukuba nemukele upaphathizo kamoya ongcwele Beningakwazi kaphabilini seniyakwazi manje hey kulungile sekugile lokho kuqinisile kodwa owonkulunkulu abathathu umbaphathizo kamthathu wawungakazi uvunywe ebandleni iTestamente elisha kuphela ebandleni likaNelika nebandla lamaprotestane eliya ukhothamela kusisana Abantu abaningi bebezolwa nani kaloko kodwa futhi ufanele uzenzele ukukhetha kwakho manje wena uthi futhi Branham ngapapathizwe egameni likaYise indodana nomoya ongcwele nginopapathizo kamoya ongcwele anginika bazi izwi lakho anginasi sizathu jobo sokungabazi izwi lakho ngiyakukholwa Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu bapha umoya ongcwele phezulu lapho ngaphambi kokuba babhaphathizwe impela. Kodwa ngenkathi uPetro ebatshela ukuthi abenzeni bahamba base bekwenza kunjalo. Manje niyazi ukuthi akwenziwe njani kunjalo. Futhi uma nalo kuhambe kukhanyeni uma kukhanye kulejwa niphendukele ebumnyameni kunjalo. Amen, kulungile. Ngiyaxolisa, angifuni ukuxolisa ngokumpongoloza makube njalo ezwini likaNkulunkulu. Qhawe umnumzane, ngizompongoloza. Amen, futhi kunjalo yebo umnumzane. Ubaphathizelane egameni likaJesu Kristu futhi Branham na ukwenzelani lokho esikhundleni sikayise indodana omoya ongcwele na ngoba iBhayibheli lifundisa lokho ucacile lokho na izigezelani zinyawo futhi Branham na ngoba iBhayibheli lifundisa lokho ngiyakholelwa evangelini ligcwele. Kulungile manje, uyini ubhaphathizo wamanga okhulume ngawo na? Lokho ke kuyilokho impela, akukho ndawo fude move testamenteni bese uthola lapho umuntu oyedwa. Manje ngini abantu abathandekayo, angilimazi wona umuzi wenu, angifuni. Ngicela ukuba nizithobe futhi ningabukani lento ebusweni, futhi nibone ukuthi ibukeka injani, ibukele ebusweni beBhayibheli, hayi ebandleni leni noma enye ewubula, into ewubuthutha umuntu ayikho kumalisile ekhanda labo. Bukani ezwini likaNkulunkulu impela. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu samandla bengakinika inkonzo anayo ejike kanje nezibonakaliso ezingaphezu kwemvelo nezinto engakaze ibone selokhu kwaba iTestament elisha. Futhi akidedele ngihambe kwedukene kunjalo na impela qha. Futhi mfowethu, uma sengibuya ngivela phesheya kwezilwandle, ngibeke ingxenye yami enkulu kunazo zonke isikhathi sami, hayi ekuphiliseni ngokukaNkulunkulu nezimangaliso, kodwa ngishumayela izwi likaNkulunkulu. Kunjalo impela, iqiniso. Manje ake sibone, ngabe leli bandla lifundisa ukuthi udingeka ukukhuluma ngezilimi ukuba wemukele umoya ongcwele na? Qhabo mnumzane, qhabo asikwenzi. Ukukhuluma ngezilimi kuyisiphiwo sikamoya ongcwele, niyabo? Hayi umoya ongcwele, yisiphiwo. Lezi sihlahla sithela izinhlobo ezisishiyagalolunye zesithelo kunjalo na. Uma nibuke esihlahleni samaphula sinamaphula uthi yisihlahla samaphula, buke esihlahleni sinamagolendoda uthi yisihlahla samagolendoda, kunendaba noma sinexolo lomthombe kuso futhi sinamagalandoda kuso, ukuphila kwaso kuyini? Uphila kwaso ungukuphila kwesihlahla samagolendoda kunjalo na. Manje lesi sihlahla sikaNkulunkulu sithela izithelo zokomoya ezisishiyagalolunye kunjalo na. Kulungile, kukhona konke kwehluka. Wathi umunye uphiwa ukufundisa ukwazi ukuhlakanipha, ukuqonda nokukhuluma ngezilimi, ukuhunyisha kwezilimi. Iziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ezehlukene zimila kulesi sihlahla sikaNkulunkulu kunjalo na. Awu, manje nje ukukhuluma ngezilimi akusikho kodwa kuphela, kukhona okunye phakathi lapho futhi. Manje ngakhuluma ngezilimi futhi ube usalokhu ungenayo umoya ongcwele. Manje nje kukhumbuleni lokho, kade ngikahle ngibabonile abathakathikazi nabathakathi benyuka bekhuluma ngezilimi futhi abanawo umoya ongcwele. Niyazi ngibabonile benyuka bememeza futhi begxuma futhi abanawo umoya ongcwele. Ngama emthethweni wokubonga umbila lapha esikhathini esike side sedlule phandle nephisi encane phezulu evela eDuclass eArizona enhla lapho, ngawubona lo mdanso wokubonga umbila ngenkathi benawo enhla lapho, nalowo mthakathi ephuma lapho futhi waqhubeka ngokwesabekayo nayo yonke into, waqhubeka futhi waphosa uthuli phezu kwakhe lapho. Lokho kwakungachazi ukuthi wayesilisiwe, indoda yayiyi yinyanga mthakathi. Ngame ndiye eAfrika futhi ngabona izinyanga mthakathi zenyuka zase zingiphonsela inselelo kanjalo ngamalumbo azo futhi zaphuza ngisho negazi ogephezini lwekhanda lomuntu kunjalo. Ungcwele wazi ukuthi ukhuluma ngani uma ubhekene nalokho, kodwa ngiyabonile amandla kaNkulunkulu somandla ebopha leyo ndoda yaze yangabe isakwazi ukunyakaza. Ngakho manje ke amehlo ayo aye esangilazi kanjalo futhi bayithwala bayisusa. Yebo mnumzane. Wethu uNkulunkulu ngempela kunjalo, kodwa uNkulunkulu kumoya akabekelwa umngcele kuphela ekukhulumeni ngezilimi noma lokho noma kunye. Ngithi noma yiyiphi indoda yileyo inkathaza ebandleni lapha, niyaboni iPentecost yadlebeleka kuleyo nto yodwa behlela kubantu esikhundleni sokubeka izandla phezu kwabo, nabo bemukele umoya ongcwele babehlisela ealtari futhi baqala ukubashaya emhlane futhi bampompoloze kusho 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 futhi basho igama baliphinde phinde baze bathola ukuthi deka futhi kungesizwe izilimi umuntu kamoya ongcwele kwangokuqobezala ngumoya kaNkulunkulu uyophila impilo yokubesaba uNkulunkulu abanye balawo indoda babephila izimpilo ezesabekayo futhi niyakwazi lokho nezithelo zabo zafakazisa ukuthi babeke njalo uJesu wathi niyakubazi ngezithelo zabo nezithelo zikamoya azisiso ukukhuluma ngezilimi leso yisiphiwo sikamoya Upetha kazanga athi iphendukane futhi nipapathize egameni lika Jesu Kristu niyakwamukelisa umoya ongcwele wathi niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngenkathi bezwa lezi zilimi nabantu bekhuluma kungokunye kweziphiwo zikamoya ongcwele abamemukelayo amen kulungile kufanele ngisheshise Ngilabafana ababili oyedwa unemibili noyedwa unemihlane futhi bafafaziwe bafanele bapapathizwe ngokuqiniswa na awubanje tete wethu noma mfowethu noma ngabe kubani lokho kukuwe nginentombazane encane umfana wami omncane uBilly Paul wayeneminyaka eyishumi nesithi ubobudala futhi ngampapathize egameni lenkosi uJesu khona lapha intombazane yami encane yayineminyaka ezishiyagalombili ubudala ifika kimi yase isukuma emathangeni ami yase ithi baba ngifune ukukho Kholwe enkosini uJesu Kristu futhi ngifuna ukubhapathizwa futhi ngayibhapathiza intombazane encane nesishiya galombili ngikathi uma labo bantwanyana befuna ukubhapathizwa nibabhapathize uma bengenjalo ngale uma beqhubeka nje lokho kukuwe noma yini eshiwe inkosi Ngabe yilabo kuphela abanombhapathizo kamoya ongcwele abayoba sehlitheni lwebandla noma ngabe wonke amakholwa ayokhonjwa na asina sesikade sokulungisa lokho kodwa mfowethu ngumlobokazi kamoya ongcwele kuphela uyoba sithutsheni yabo iBhayibheli abanye ngeke balahle bukani ubani ozokuhlulela umhlaba na abangcwele uDaniel wathi ngambona ufika komdala wesikade futhi wafika nezinkulungwane ezishumi eziphindeka zinkulungwane eziyishumi zabangcwele bakhe kunjalo na uhlwithe ibandla lase lihambile base behla nokwahlulela kwabekwa nezincwadi zavula kunjalo na nengincwadi yavula okokuyincwadi yokuphila ikholwa elingcwelisiwe elingakamamukeli umoya ongcwele Akafundisanga yilo Jesu ukuthi izintombi ezishumi zaphuma ukuhlangabeza umyeni na nezinhlalo zazo noma zonke zazizintombi zimsulwa zingcwele futhi zona lezi zalala futhi aziwuthelanga umangcwele futhi lezi zawuthola umangcwele futhi zazinamafutha esibanini sazo futhi ngekathi umyeni efika iphimbo lifika ukumemeza zathi oh asingene sipheni amafutha kwawenu wathi hambani niye kubo othengayo khulekani phezulu atholeni manje kodwa azikwazanga ukukwenza futhi zisahambile izintombi zangena esidlweni sakusihla somshado futhi zaphonsa kubumnyameni bungaphandle lapho ezazikhala khona futhi zilila futhi zigedla amazinyo Sizange yini sambulo izolo busuku esehlukweni seshumi nambili ebusuku bakuthangi sifundise ukuthi uDrago Bomfu wakhwifa amanzi emlekeni wakhe ukulwe nensali yenzalo yesifazane yayinokukholwa kuNkulunkulu futhi yagcina imiyalo kaJesu Kristu na Ngilele besifazane uma ubeka phansi iphethini isiqephu esihle sezimpahla izimpahla ezifanayo kulo kodwa uthatha njengalokhu bese uchaya iphethini lakho ngendlela nje ozolisika ngayo bese uyalisika lokho kukuwe Kodwa uthathe izimpahla uzisikayo kwenze ingubo yakho ngazo nokuseleyo kwalo kuyasetshenziswa uhle nje njengakho kusele kwalo kodwa ngokukhetha ukhethe lokho kunjalana ukusele kwalo kungcwele nje futhi kuhle nje impela futhi kudlula nje impela njengokusele kwalo kodwa lokho kwakungukukhetha kwakho Nkulunkulu wethembisile ukuthi siyohlitshweni ngokukhethwa iBhayibheli lathi futhi abafileyo babesele ngabaphila kwaze kwaba yiminyaka eyinkulungwane kunjalo na ngakho kuphela ungeke ulahle kodwa umlobokazi ogcwaliswe ngomoya ongcwele uyohamba angene ekuhlitshweni abasele babo bayofika bedlule kwahlulelweni kanti bona abazange Uma ufanele ubhapathizwe egameni lika Jesu, kungani uJesu athi kuMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili, babhapathize egameni lika Yise, indodana umoya ongcwele na. Lokho lokho nje engisanda kuqeda ukuchaza lowo. Kulungile senekhathala na, ngiyazi nekhathala. Kodwa ngabe uNkulunkulu nakho yini ukuhlonipha umbhapathizo kaYise indodana nomoya ongcwele na? Abekho yini abantu ababhapathizwa egameni kulamagama abemukele umoya ongcwele na? Ngabe uJesu wezele ukukhazimulisa uYise na? Lona kungebe yini ngumpapathizo ovunywayo na? Yebo uJesuwezele ukukhazimulisa yise. Buka kuJohane ongcwele isahluko seshumi nane. Sengizo nje ngine uma nje nizolindela nje eminye ethi ayibe mithathu sizokuqeda ngiyakholwa. Bukani bese ke sithola eminye imisha kusasa ke ngoba ngizoyithola ngempela eminye ebuyayo kulobu busuku ngiyakholwa. Qaphelani leli ibandla noko leli siyaqhubeka. Bukani uJesu zele ukubonakalisa uyise. Bukani kuqaleni uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo. Kutshelana awu yini uNkulunkulu na umoya uJohane ongcwele sahluko sasini uJesu ekhuluma ngosifazane umthenjeni wathi uNkulunkulu ungumoya nalabo abakhuleka kuye bafanele bakhuleke kuye ngomoya nake kuqeleze. Kunjalo na uma uNkulunkulu enza umuntu ngomfanekiso wakhe uqobo hlobo lunike lo muntu alwenzayo na umuntu ongumoya. Kukelesisiwe sibini kwakungekho muntu okulima umhlabathi noNkulunkulu wenza umuntu ngothile lomhlabathi hayi ngomfanekiso wakhe kodwa ngomfanekiso wokuphila kwesilwane futhi wafaka umoya womuntu kulo muntu oyisilwane lapha futhi uba ngumphefumulo ophilayo manje lowo ngumehluko phakathi komuntu nesilwane. Isilwane asizakhi izimoto futhi asizenzi izinto njengokusiza ukuphila kwazo nokunye nokunye kanjalo. Sisilwane, isilwane sinobulwane esingakhulumi, asinawo umphefumulo, asikwazi ukufunda nokubhala, asikwazi ukuxoxa ukukhuluma. Sisilwane sinobulwane esingakhulumi. Kodwa umuntu usenyameni njengesilwane sinobulwane kodwa unomphefumulo kaNkulunkulu kuye omenza abe ngongafiyo futhi angasungula. Bukani ukuthi yini akwazi ukuyenza, usecishe impela abe sekulinganeni noNkulunkulu uNkulunkulu ngoba uyindodana kaNkulunkulu ngisho nasesimweni sakhe sokuwa uyamangalisa. Mbuke niyabo yilokho kwasekuthi ngenkathi umuntu ewa enyameni futhi ukuba uNkulunkulu wathumela phansi umuntu ngamunye ngaphandle kwakhe uqobo wayengenabulungiswa. Indlela kuphela uNkulunkulu ayengayenza ngobulungiswa kwakungukuthatha indawo yomuntu uqobo lwakhe. Kuba ke bengenze umfowethu uLevi afele lona wesifazane lapha na kuba ke bengenze lona wesifazane afele lona wesifazane lapha kuba bekukade kungukuthi benginokubusa phezu kwenu na bengingeke ngaba nobulungiswa futhi ngenze lokho. Uma ngimemezela ukufa futhi ngifuna niphile ngifanele ngithathe indawo yenu ukunilungisisa. Kwasekuthi ke uNkulunkulu wayesemfanekisweni womoya engenamfanekiso njalo. IBhayibheli lathi uNkulunkulu akanasimo ulungile. Kwasekuthi ke uNkulunkulu wathatha isimo futhi wasibekela intombi wayesedala kuye inhlayiya yegazi ngaphandle kocansi kumbe noma yini ukuba izihlanganise nakho. Wayesedala inhlayiya yegazi yelakhula laba yindodana kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wehla futhi wahlala indodaneni yakhe uKristu Jesu emenza uNkulunkulu emhlabeni. Ngikathi uJohane ngcwele uThomas wathi Nkosi sikhombisa uyihlo futhi kuyasenelisa. Wathi isikhathi singaka nginani futhi aningazi na. Wathi usholole ukuthi sikhombisa uyihlo ngani. Wathi nxa nibona mina nibona ubaba, mina nobaba wami simunye, ubaba wami uhlala kimi. Inenekazi lapha esikhathini esike side sedlule ngakikhuluma lapho lagxuma laya phezulu lathi oh mfuthi Branham lathi ngiyazi ukuthi uqonda ukutheni bamunye impela bamunye lathi wena nomkakho nimunye futhi lolohlobo lobunye abayilo. Ngathi angizwanga kahle ngathi yabanjalo ngathi uyangibona mina na lathi impela ngithi uyambona umkami na lathi qhabo ngathi lapho khona ke basohlobene lohlukile lobunye kunalokho mina nomkami siyikho. Niyabo ngathi kunjalo uJesu wathi ngeke na bona mina ngaphandle kokubona ubaba impela ngeke. Ingxenye yesibili yerula elingamafiti amathathu irula lifanayo uNkulunkulu uJesu Kristu kuphakathi kokuthi waye uNkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe lake laba nabo. Lelelane wesifazane wathi kimi esikhathini esingeside sedlule wathi ngizofakazisa kuwo wesifazane wesayense yamaKristu. Manje mngani wesayense yamaKristu hlonipha umzuzu nje uyabo bathi ngizofakazisa kuwe ukuthi wayengelutho kodwa engumuntu. Wathi ubeka ukuningi kakhulu kuqhosha kuJesu ngathi uma ngiqhosha imini nobusuku bengingeke ngamnika lokho okuza kuye. Ngathi kumangalize kanti uyizayo wazama ukumetha igama wathi uyise imangalizo umluleki inkosi yakujula uNkulunkulu manje uyise kunaphakade konke kwalokho ungu-Alfa u-Omega kuqala nakuphela impande nenzalo kaDavide kanyezi yokuse nekhazi bulayo uyise indodana nomoya ongcwele kuye kuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Washo iBhayibheli kugcwala kukaNkulunkulu kwakukuye. Wathi ngizokutshela ngenkathi ehla ukuyokhulekela uLazari uyovusa uLazari. Wathi ngizofakazisa kuwo ukuthi wayengumuntu nje ngathi ake sikubone ukwenza. Kodwa iphephele lathi wakhala izinyembezi nalokho kufakazela ukuthi wayengumuntu wayekwazi ukukhala izinyembezi ngathi impela leyo kwakuyindodana eyikhala izinyembezi. Ngumuntu uNkulunkulu, wayesidala simthathe uyabuye njengoba nginjalo nje. Wena unjalo, sikuphefumula umzima nomoya. Wayenguyise indodana nomoya ongcwele ebuNkulunkulwini bukaNkulunkulu. Wayeyilokho-ke, wayengubuNkulunkulu uqobo lwakhe. Wayengenza kanjani noma yini lapha ke kathi abantwana bakhe uqobo bekhalela igazi lakhe na? Ukuba kwakugade kungeke into, lokho kwakungabantwana bakhe uqobo bekhalela igazi lakhe, kuba ngelisi abakhalela izinyembezi. Wayengakwenza kanjani umuntu nabantwanyana bakhe uqobo bekhalela igazi lakhe? Wayengaba nokuzizwa enjani na? Kuphakathi kokuthi abalahlele esokweni kuze kube phakathi noma anikele ngokuphila kwakhe. WayenguNkulunkulu enikele ngokuphila kwakhe enzela abantwana bakhe. UbuNkulunkulu babuhlala kuye. Wayeyilewo-ke. Wesifazane wathi buka, wathi mfundisi Branham, ngizofakazisa kuwe ngenkathi ekhala izinyembezi kwafakazisa ukuthi wayengumuntu. Ngathi ninekazi wayengumuntu ngenkathi eyipre noma ngenkathi ekhala izinyembezi kunjalo. Wayengumuntu ngenkathi ekhala izinyembezi kodwa ngenkathi eqondisa umzimba wakho intekenteko mncane wayesathi kumuntu owayekade esefeza insuku ezine Lazaro phuma! Nomuntu owayekade esefeza insuku ezine futhi esebolile nezibungu zesikhumba zihuquzela kuye kubona kwamanzi umniniko nomphefumulo wamazi umtali wawo. Nendoda yayikade isifeza insuku ezine yama ngezinyawo zayo futhi yabuye yaphila. Lokho kwakungaphezu komuntu. Wayengumuntu kekathi ehla esuka entebeni ngalokho obusukela mbili eqalaza phezu komuthi angahla kudle. Wayengumuntu kekathi ebuka lapho angahla kudle kulowo muthi omkhiwane khona kekathi ethatha amabhesikiti amahlanu namaqatha amabili ezinhlanzi futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu. Lokho kwakungaphezu komuntu, lokho kwakunguNkulunkulu phakathi lapho. Umntalo yedwa owakwazi ukupheka inhlanzi futhi ayihlephule futhi yayiselokhu inhlanzi ephekiwe. Wathethe isiko siphakiwe futhi asihlephule hlobo lunye lwesithako zincane yatom aludedelayo. Haleluya! WayenguNkulunkulu umtali wezithako zincane amatom nezinto zonke. Lokho kwakungaphezu komuntu. Wayengumuntu kekathi ephandle lapho kulesa sikebhe ngalobo busuku emva kokuba seshumayela usuku lonke futhi ephilisa abagulayo ekhathele kakhulu kwaze kwathi odevela abazinkulungwane eziyishumi bonke bafunga ukuthi bazomcilisa. Leso sikebhe sidala sincane phandle lapho sibhamba sizungeze njengokhokho ebhodlela amakakasi amakhulu eshushuluza isuka endaweni endaweni naye elele ekhathele kakhulu kwaze kwathi amakakasi awamvusanga. Odeveli babebhonga bathi sizomtshala manje salele kodwa ngenkathi evuka wavuka lapho wayengumuntu wayekhathele kakhulu. Kodwa ngenkathi ebeka unyawo lwakhe entanjeni isikebhe yokudonsa usayili wabuka phandle wayesathi ukujula jula nemimoya namakakazi kwamlalela. Lokho kwakungaphezu komuntu, lowo kwakunguNkulunkulu umtali owenza amazulu. Kumangalisa umphostoli yathi muntu muni lona ukuthi ngisho nemimoya namakakazi uyamlalela. Lokho kwakungaphezu komuntu, lowo kwakunguNkulunkulu. Wayengumuntu kekathi ebethela ngezipikili ezipambanweni njengomhlatshelo ubususa isono. Wayengumuntu nezipikili zishayelwe esandleni sakhe. Wayengumuntu enameva phezu kwekhanda lakhe. Wayengumuntu enezikhwehlela zamasosha zokubhinqa kuye. Wayengumuntu wacotshozwa wahlubulwa futhi walinyazwa. Wayengumuntu kekathi ekhala uNkulunkulu wami kushiyeleni na. Wayengumuntu ekhalela usizo kodwa kuseni ngephasika ngenkathi izimpawu zokufa ziqashuka lapho ethuneni. Lokho kwakungaphezu komuntu wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu. Ephila wangithanda yefa wangisindisa empela wathwala izono zami waziyisa kude. Evuka walungizisa ngesihla kuze kube phakade ngolunye usuku yeza wo usuku lekazimulo. Wo amadela aqekezeka phakathi nezibhakabhaka eziba mnyama. Umsindisi wami wakhebisa ikhanda lakhe wafa iveyile livulekile lembula indlela eya ezintshabulweni zasezulwini nosuku olungapheliyo. Umangaliso ethi iPeronete amemeza kakhulu bayete amandla egama likaJesu. Izingelosi maziwe zilale phansi zilethe umqhele wobukhosi futhi zimthweze umqhele wokuba yinkosi yakho konke. Lo yilo muntu omkhulu inkosi Jesu. WayenguJehova uNkulunkulu wayezemboze ngeveyile enyameni. IBhayibheli lathi konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni lakhe. IBhayibheli lathi wonke umndeni ezulwini wathiwe ngoJesu nomndeni wonke emhlabeni wathiwe ngoJesu. Asikuyeke egameni lakhe, siphile egameni lakhe, sifundise egameni lakhe, sife egameni lakhe, simbele egameni lakhe, sibhabhathize egameni lakhe, sivuke egameni lakhe, siye ezulwini egameni lakhe. Lelo igama lakhe, nomlobokazi wakhe ubizwa ngegama likaNkosikazi Jesu, kuyothatha abantu abaphuma kwabezizwe begama lakhe. futhi angisuye kamunye qhabomnumzane nilabantu bakamthathe emunye kususeni lokho kini angisuye kamunye qhabomnumzane angisuye kamunye angisuye okamthathe emunye ngikholwa ngokushiwa yibhayibheli lokho kuqinzile amen ngiba kakhulu kowodwa bekuyini lokho na ngikukhiphile na noma ake sibone bekuyini na oh yebo kunjalo cishe ukuthi waye kanjani uyise kuKristu wayengumuntu wayengumuntu uNkulunkulu ngabe ibandla lamaphentekostali alibhabhathizi yini egameni likayise indodana nomoya ongcwele na amanye awo uma umuntu efa ngenawo umbhabhathizo kamoya ongcwele uyolahlwa na qhaba mnumzane uma ikholwa uyofika ekuvukeni ukuvuka kwesibili unombhabhathizo uyohamba angene ekuvukeni kokuqala manje ufanele ucishe impela uthathe izilami uma lokho kungenelisi khona ke ungibuze ngizokunika umbhalo isizathu ngizama ukuthola lona emibili noma eminye emithathu lapha so bese siqedileke Futhi Bill, ngabe iBhayibheli kukhona likushoyo ngokubheja na? Yebo, liyasho, kodwa ngingekukhumbule khona manje. Ngiyawazi amasosha abheja ngezingubo zakhe, nokunye kanjalo, kodwa angeke ngasho. Ungachaza kwabase Korinto bokuqala, ishumi nenhlanu, amashumi amabili nesishiyagalolunye na? Ngiyithelele khona phakathi lapho, uma uthanda futhi levile. Kwabase Korinto bokuqala, ishumi nenhlanu, amashumi amabili nesishiyagalolunye, sizokuthola. Manje, futhi mhlawumbe kusasa, nginganitholela lokho futhi. Njenge, lezo zincwadi, ukuthi kupelwa kanjani, Vicarious Filii, uma nikufisa ngazisini. Ngabe isiprofeti sikaHezekiyeli wamashumi amathathu nesishiyagalombili namashumi amathathu nesishiyagalolunye siyogcwaliseka ngaphambi kokuhlitho na angicabangi ngicabanga ukuthi into elandelayo esiyibhekayo ngokuhlitho kwebandla bese kuthi ke lokho ngenkathi uGogi noMagogi ehla yizimpi zamaRashiya engena e Bukani, umnumzane Pohanoni wake waba ngutsumpa lapha wenkampani yezomsebenzi womphakathi indoda engumKristu kahle ngempela futhi wakhuluma kimi ngelikilanga wathi Bill ngazama ukufunda futhi ngazama ukutshela umelusi wami ukuba chaze isambulo wathi sawelela lapho futhi zasixova sonke wathi kufanele ukuthi uJohane wayekade edla okunye okudize ngalobo busuku futhi wayenephupho ngathi umnumzane Pohanoni ngiyakudabukela ngathi wathi awu angekho ngakuqonde lokho ngathi akusikho kumuntu wemvelo kodwa umoya ongcwele ungasembula wathi awubuka lapha Bhili wathi umlobokazi wayeme entabeni yasesinayi futhi lapha kwakungamanzi akhwifwa ephuma emlonyeni kaDrago kulwa kulo nomlobokazi nomlobokazi wayesezulwini ngesikhathi esifanayo ake ukucabange lokho ngathi mnumzane Pohanoni into kuphela nayo nezinto ezintathu ezehlukene ezixovekile ukubiza ngomlobokazi ubiza izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane ezama newundu entabeni yasesinayi umlobokazi babengesuyi ubiza lowo wakhwifa amanzi emlonyeni wakhe ukulwa nayo insali yenzalo yesifazane okwakungesuye umlobokazi lokho yilokho okwakusele umlobokazi wayesezulwini izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane nane lapho nozishaya umKristu ehamba lapha edlula ekuhlushweni futhi lokho kunjalo funda mfowethu manje uma unakho Pho bayakwenze njani ababhaphathizelwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela na? Babhaphathizelwani ngenxa yabo na? Manje bazalwane kunabantu ababodwa abakholwa yiloko. Babhaphathizela abafileyo leyo yimomoni. Futhi ngike ngaba semathempelini abo isikade siningi bangabantu abakahle impela futhi ungahle ube yimomoni manje. Angizami ukulimaza umuzwa wakho kodwa mngani wami othandekayo. Ungeke wabhaphathizelwa uyihlo yileso senzo ayefanele asenze. Indlela isihlahla sitsheke ngayo yeleyo ndlela siwa ngayo uPaul ekhuluma lapho ekhuluma ngofileyo uJesu Kristu uma ufileyo engavuki nipaphathizelwane egameni likaJesu Kristu pho uma ufileyo engavuki na niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina Nakho lapho khona wathi asidle siphuze futhi sijabule ngokuba kusasa siyafa uma abafileyo bengavuki kodwa uyaqhubeka futhi udumisa uNkulunkulu ngokuvuka kwabafileyo futhi siphaphathizwa kuJesu Kristu ekufeni kwakhe ukumbelwa nokuvuka ingakho siphaphathizelwa kufileyo Kulungile ngiyakhola manje lona ngomunye nje futhi emva kwalona futhi Bill ngicela ungitshele ukuthi utholakala kanjani umbhaphathizo kamoya ongcwele kungomkhuleko impilo ezinikele ngiyuvuma njengoba senze kuphilisweni na ngiyazi ukuthi kuyini ukuba nokukholwa kokuphiliswa ngenkathi ungikhulekela lapha Uyakhuleka futhi ubeke izandla wenzele umpapathizo kamoya ongcwele na? Ngapapathiza egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Ngicela ungitshele uma ngifanele ngiphinde ngipapathize egameni likaJesu njengoba usanda kukhuluma. Manje mngani wami ngumKristu othandekayo, ngikutshela ukuba wenzeni. Ngibeka kuphela umbhalo phansi futhi uyazi ukuthini ukuthi umoya ongcwele ungafika kanjani khona. Manje sisakhuluma, umoya ongcwele uyisiphiwo sikaNkulunkulu, niyabo? Leso yisiphiwo sikaNkulunkulu, ubungafika. Sisakhuluma futhi ngizonitshela ngenkathi ukuba abantu bafundiswa kahle. Abanye benu zingwazi zindala lapha, ake nginibuze into ethize. Nina zingwazi zindala ukade usethabenekele, bekusizani uma ngibhapathiza abantu, nani befundisi? Kuthatheni lokhu kube yisibonelo. Ngibafundisile labo bantu baze baba naleyo mpilo isihlanziwe ngaphambi kokuba baye kulawo manzi, futhi nganginabo bekholwa ukuthi uNkulunkulu wayebophezelekile ukugcina izithembiso zakhe. Kwathi nje bangabhapathiza egameni likaJesu Kristu, umoya ongcwele wawusukhona khona lapho kuwemukela. Futhi ngenkathi bekhuphuka bephuma emanzini, bamukela umoya ongcwele kunjalo. Uma nje belusibe zifundisane izimvu zenu, zifakele ephepheleni lapha. Sukani kuleyo ncwadi endala yesifundo yelinye ibandla, futhi nehlele lapha ephepheleni lapho uNkulunkulu afundisa khona. Futhi ningeke nibe nalezo zinkathazo. Yebo, kubekwa izandla kungokuwemukela kanjalo umoya ongcwele. Ngomunye umuntu ogcetshiwe ebeka izandla. Futhi Bill, kuye ngabe kuphumile yini enqubweni komunye ukuba sukume bese nikeza imilayezo ngezilimi ngenkathi umshumeli esanikeza izwi? Lo muntu unemibuzo emithathu lapha. Nomunye uthi, futhi ngabe kuphumile yini enqubweni ukwenza kanjalo uma kwenziwa ukubizela i-altare na? Isithathu, isithathu, futhi kuphumile yini ngabe kuphumile yini enqubweni ukuba umuntu asukume ebandleni futhi asole umfundisi ngento ayishilo noma wayenze ngesikhathi senkonzo, futhi yena esemva kwedeski elingcwele na? Zonke lezi zinto yenziwe ethabenakele izikhathi eziningana. Manje ngifinyelele kulona masinyane impela. Manje lokhu kuphathelene nebandla. Manje mina manje nginina zihambi emasangweni kithi, ngifanele nginike ibandla ukuthiwa nsulo kuncane manje ukuze ninithi nje ukubambelela umzuzu, niyabo? Uma nithanda, lalelani bantwana bami, lezo ziphiwo ziyamangalisa. Kukho umuntu owaziyo ukuthi nginithokozela kangakanani futhi ngiyanithanda kothando lokubesaba uNkulunkulu, kodwa lezo ziphiwo zingaba ngokulimaza kuwo uma ungazisebenzisi endaweni efanele. Bukana abantu namhlanje, umuntu kahle phandle ensimini bekhulekela abagulayo futhi bekhokhisa imali ngakho, lokho kuyiphutha. Uma umuntu enokukholwa kokuphiliswa futhi ekhulekela abagulayo, fanele abe yindoda ehloniphekile ngokwenele ukukhulekela abantu ngaphandle kwemali. Akabonga uNkulunkulu mfowethu, ngifuna ukusho lokho hayi ngesingami kodwa ukwenkazimulo kaNkulunkulu. Angikaze nakanye ngike ngithathe imali kubantu kumbe noma yini njalo, futhi ngayala ngempela isigidi amadola ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu emnikelweni wodwa. Futhi niyakwazi kwakukhona lapha iphepha, niyabo? Kunjalo akusikho kwe, uma wenza lokho uzolahlekelwa ukukhona kwakho ngaphandle ngaleya noNkulunkulu. Manje nilabantu enikhuluma zilimi futhi oneziphiwo zokukhuluma ngezilimi, uNkulunkulu anibusise. Niyadingeka kuleli thabenakele, nginifuna lapha, kodwa manje into isenqubweni. Ungalokothi kwenze umshumayeli esashumayela. Uma ukwenza uphumile enqubweni, niyabo? Awufanele ukwenza. Ngoba iBhayibheli lathi umoya womprofethi uthobela umprofethi, futhi uma umuntu eshumayela unenkundla, unezethameli, umoya ongcwele uzokhuluma ngaye. Uma esiqedile khona-ke yisikhathi somlezo, niyabo? Ngakho ningaphumi enqubweni. Uma nikwenza khona-ke uyaphazamisa futhi uzodabukisa umoya ongcwele nomlayezo ophumayo. Lapha esikhathini esike side sedlule, ngangisemhlanganeni yenhla lapha ndawondawo e-Washington, abantu abayizinkulungwane eziningi babehlezi lapho. Nemeneja yami engumchazi wangempela weBhayibheli yayimi lapho, ikhuluma ngokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Igcotshiwe umoya ongcwele wawukhuluma. Ininikazi lasukuma futhi liqale ukukhuluma ngezilimi, futhi yalinda umzuzwana nje yayisiqala-ke ukuqhubeka. Umoya ongcwele uqala wadabuka, naningakubona phakathi kwabantu. Waqala ukukhuluma futhi lase lisukuma, wathi dedewethu hlala phansi egameni leNkosi. Wathi uphumile enqubweni, nabefundisi balithatha baliwezela lapho futhi balazisa. manje kuyiko lezo ziphiwo zisezweni zisebandleni manje iziphiwo zisebandleni kodwa abantwana abancane bandla bathola lezo ziphiwo futhi abanako ukufundiswa kokwazi ukuthi silawula kanjani uma nizosilawula ngokuke sikho nizokwenza okuningi ukulimaza kunoma nizokwenza okuhle niyabo njengomuntu nje ephume ekhulekela abagulayo nomunye ephiliswa athi manje ufanele unginike inkulungwane yamadola ngakho manje wenza okuningi ukulimaza kunoma enokuhle bekuyoba ngcono kuba indoda ibiqhubekile futhi yafa esikhundleni sokuletha ihlazo elinjengalelo phezu kwesizathu sikaKristu manje uma umamelusi noma umvangeli kumbe noma ngabe kuyini eshumayela thula uPawulu wathi ukwenza lokho niyabo manje wayesathi-ke nonke ningakhuluma ngamunye ngamunye lokho kuqinisile ngokwenele wasethi ngingathanda kuba nonke nikhulume ngezilimi lokho kuhle kodwa ungeke wakhuluma ngezilimi ngaphandle uma unesiphiwo sezilimi futhi akungabazeki inhlobo kodwa ukuthi kuneziphiwo eziningi zalokho ebandleni manje kuneziphiwo eziningi zakho ngapha ebandleni lamamethodist kuneziningi zakho ngapha ebandleni lamabaptist ukuba nje kwakushunyayelwa ukuze siphiwo sikwazi ukuyosebenza kanjani na uma ufaka imbewu emhlabathini futhi ungayilimi kuzokwenzekani kuyena yabo yelala lapho thulini lomile futhi bole ayizukusiza lutho lezi ziphiwo bezisebandleni zonke isikhathi kodwa manje nje amanzi aqala kwehla imvula yePentecost ukuyinisela nokuveza isithelo manje isebenziseni endaweni efanele manje ukuthi awuke khona ukuthi umbuzo landelayo bulapho umuntu ubuzile wathi uma benikeza ukubizela ealtare na qhabo ngeke ngacabanga ukuthi kungaleso sikhathi uma uqaphelile futhi thatha abaseKorinte futhi nikufunde abanye benu lapha uma nineziphiwo zokukhuluma ngezilimi khona-ke bhekisisana epepelini ngenkathi bene emva kokuba sekuphele inkonzo isibusiso sikankulunkulu sehlela phezu kwebandla bese-ke beqala ukukhuluma bese beqala ukudumisa unkulunkulu futhi ngase sonke isikhathi umlayezo oqonde ngqo komunye umuntu hhayi nifanele nikubhekisisa lokho manje niyabo akusiyo nje into engokwenyama kuzoba ngumlayezo kumunye umuntu ukuba umunye umuntu yenze into ethize noma into ethize ukwakha ibandla kuzoba yinto yokudumisa ibandla ilapho abantu bepentekostali balethe ihlazo egameni labo lona impela igameni ithi ipentekoste ungaliphatha nabantu bayosuka nje bazihambele futhi bathi umpetho ngoba babona inqaba yokuqhubeka okungukuthi abantu besebuqothweni kodwa abafundiswanga uPawulu wathi uma ngifika ebandleni lamaphentekostali laphaya wathi ngizokubeka enqubweni kufanele kube senqubweni nayo yonke into ifanele yenziwe ngokonqubo njengoba umoya wayala nje ngakho wathi manje uma ngingena nani nonke liqala ukukhuluma ngezilimi nongafundile angene uzothi awu anihlangi nonke na asuke aphume ilokho nje ibandla lamaphentekostali likwenzayo wathi manje esikhundleni uma omunye wenu iprofetha futhi embule izifihlo zento ethize omunye wenu abe nguprofethi ngamanye amazwi wathi khona abantu abayikuwa phansi bese bethi unkulunkulu nani awu bengingasiphika kanjani isiphiwo sokukhuluma ngezilimi ngibe ngizophika isiphiwo sokuprofetha bengiyodingeka ngiphike lezi ezinye iziphiwo na manje iningi lamabandla amabandla amakhulu amanazarini i-pilgrim holiness kanjalo njalo bacabanga ukuthi uma umuntu ekhuluma ngezilimi kudevele lokho ngokujuka umoya ongcwele okungekho kuthethelelwa kukho ilokho kwenziwa amajuda ahlekisa ngabantu abanomoya ongcwele futhi balahlwa ngecala futhi balahlwa ngakho kuyikho akashoko yini ujesu uma ukhuluma yize lilodwa elimelene nomoya ongcwele alisoze lathethelela kuwe kulelizwe noma ezweni elizayo ngakho qaphela awuqondi hlala uthule nani bantu eninomoya ongcwele futhi nibizelwe ezikhundleni abafundisi manje ungathini nje nangu mina ngimi lapha ngizama ukufundisa futhi nakho kugxuma indoda eceleni kwami bese ngiqala ukufundisa ngaso impela isikhathi esifanayo enye indoda yimi phandle lapha icule icule lejubhile na awu ukudideka kunjepho awu ileyo ndlela kungayo ngokukhuluma ngezilimi makuze ngenqubo njengoba nje umoya uzokunikeza ungakhuluma ngezilimi manje wena uthi awu futhi uBrenham angikwazi ukuzibamba oh yebo ungazibamba uPawulu wathi wawungazibamba wathi uma kuba khona omunye phakathi kwenu okhuluma ngezilimi futhi kungabikho mumushi makathula kule ndaba ukuthi kufuna kangakanani ukukhuluma thula leso isiphiwo mfowethu Ngingi yakuleka uNkulunkulu uzokivumela ngibe nemvuselelo lapha ngezinye zalezi zinsuku ukuze singene kulezo zinto ngenzele nina niyabo lapho ungabona khona ukuthi yiziphiwo naleso siphiwo sifuna ukusebenza kaso sonke isikhathi niyabo kodwa nifanele nibe nokuhlakanipha kukaMoya Ongcwele lapha ukwazi ukuthi nini nokuthi sisetshenziswa kanjani leso siphiwo nalokho wena uthi awuthi uNkulunkulu iphephele lathi uma uMoya Ongcwele fika udinga imfundisi ungumfundisi uqobo lwakhe ho mfowethu ungaba mncane kanjani kakhulu kangaka ukufunda uscript wabamiselani umoya ongcwele abafundi ebandleni pho awusha ngidingi kuba namuntu kuba ngifundise umoya ongcwele uyakifundisa uyakwenza ngomfundisi wamisa abafundisi ebandleni wathi bonke bangabafundisi bonke bangabapostoli zonke yiziphiwo zokuphilisa na umoya ongcwele wamisa lezi zinto ebandleni futhi uzisebenzisa zonke futhi afundise ngazinye sazo sisebenze ngokwenqubo manje kufana nonyawo lami nje olunye lwazo lothi ngiya ngapha olunye luthi ngibuyele emuva ngapha manje uzokwenzishana na izandla zathi ngizokwenyuka nesinye sizongeza ngapha hlobo luni lwesimo umzimba ozongena kuso nani yabo Kona manje umengqondo lapha ithi nyawo yiya phambili nobabili sandla hamba nazo kanda hlala uqondile zingalo yenzana kufanayo yonke into ihamba ngokuzwana manje uma ngifika lapho angikazi sebenzisi zingalo zami manje unyawo luwenzile umsebenzi walo meli usiyaqedile kushumayela manje zingalo yenzana umsebenzi wenu niyabo niyabona ukuthi ngisho ukuthi nina awukuba ke izingalo yibiluleke kanje ho kukuphi na nezinyawo zishumayela na Yebo awukabi biko lapho yebo thula zingalo kuzoba isikhathi sakho kubani sisetshenziswa emva kwesikhashana lindani nize nifike lapho niyabona ukuthi kisho ukuthi nina leso yisiphiwo sikamoya sisekusebenzeni ngiyajande inkosi nithani na amen lalelani ngazi into eyodwa engingayisho ngani impela ninokubekezela imizuzu engamashumi amabili emva kwelishumi manje bangani kubukeka lapha njengalokhu manje ngilokhu ngokwazi kwami okudlula konke ngizofanele ngijahe ngedlule enqwatshaneni enkulu yayo kanjalo Uma ngehuma ungavumelani nalokho ungaxabani nami yiba ngomfo wethu yabo ngiyakuthanda futhi ngisho lezi zinto kuphela ngoba lokho kusenhliziyweni yami yilokho engikukholwayo naleyo indlela engikuchaza ngayo futhi yileyo ndlela engikuletha ngayo ivela ebhayibhelini manje uma uthi futhi preneme nje angikukhola ngaleyo ndlela lokho kuzoba ngokulunge ngokuphelele niyabo asisoze sacabanga nayimuphi umehluko sizoqhubekela phambili nje ngqo njengabafowethu nabangani futhi uma wothi awu ngikhola ukuthi uma ngikhonza ebandleni lamamethodist noma ibandla lamabaptist ngiyosindisa noma kanjani kulungile mfowethu lokho kulunge ngokuphelele ngisalokhu ngikubiza ngomfowethu ngoba uyamkhola uJesu Kristu niyabo kunjalo ngakho sizobanga abafowethu nabangani ngokufanayo nje kodwa ngindlalela nje lelibandla lolu izinsuku ezimbalwa lapha imfundiso lelibandla eliyimelayo nebo yilokho ibandla likumelayo futhi uma kukhona umdikoni lapha ngakholela embhaphathizweni egameni lika Jesu Kristu nombhaphathizo kwaMoya Ongcwele noma iziphiwo zikamoya zibonakaliswa lo mdikoni khona lapha ngizami khona lapha akafanele ukuba sebandleni aze athole ukulungiseka kunjalo impela nebhodi lifanele likubheke lokho impela lelibandla lilawulwa ngabadikoni lelibandla lilawulwa yiBhayibheli noMoya Ongcwele kuphela yebo mnumzane manje ngakho lezo zinto sikhole ukuthi leyo yimfundiso yalelibandla Asina bulunga hlobo akukho umuntu oyilunga lapha kodwa wonke umuntu ufika uyilunga ngokuba sikhole ukuthi zonke singamalunga omzimba wode ngobhaphathizo kaMoya Ongcwele Futhi siyakuncengisisa mfowethu ngomKristu wami othandekayo noma dadewethu kuba ubhaphathizo egameni lika Jesu Kristu futhi wemukele uMoya Ongcwele uma usuvela umemukele uMoya Ongcwele emva kokuba ubhaphathizo egameni lika Yise Ntatana noMoya Ongcwele uNkulunkulu akubusise Wena uthi futhi pranemi kifanele kenze njani ngakho umbuzo uphenduliwe ngingasho kuphela njengoba kwasho uPaulu umele uphinde ubhaphathizwe manje bukani lapha izenzo kufunde lokho kwabasekalathiya bokuqala sishiya galuluke kubhalele phansi wena kubhalabhalayo uPaulu wathi lo muntu ofanayo washo lokho wafundisa lento niyakukholwa lokho manje na kunjalo na uPaulu wayebatshele ukuba baphinde babhaphathizwe futhi egameni lika Jesu Kristu uPaulu wathi uma ingelo sevele ezulwini kwabasekalathiya bokuqala sishiya galombile uma ingelo sevele ezulwini ibingani ifundisa noma yini engingaphandle kwalokho mayibe kini ngeqalekisiweyo umengu bishop mkulu, umengu papa, umengu mfundisi, umengu profeti, uma engu mfundisi mhlonishwa, uma iyingelosi evele zulwini, noma kungahle kube ngubani wathi, uma befundisa noma yini enye ngaphandle kwalokhu, makabe kini ngoqalekisiweyo, kunjalo na? Futhi wakuphinda futhi uthi njengoba ngishilo ngiyasho kanjalo futhi uma befundisa noma yini enge ngaphandle kwalokhu makabe ngoqalekisiweyo kunjalo na ngakho inkosi libusise ngikufunda kusuka ezwini futhi yenze isinqumo sakho manje bangakho thanda lelo culo elidala elimnandi ukholo lwami lubheka phezulu kuwe wena uwundlu laseCalvary msindisi waphezulu manje ngizwe ngisakhuleka susa lonke icala lami makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho wonke kukhona ngifuna ukulibuza khona nina kuleli bandla njengendoda efayo ishumayele endodeni efayo iqonda ukuthi lena kungaba intshumayelo yokugcina engiyoke ngiyishumayele futhi ngizama ukushumayela yonke intshumayelo engenza ngayo sengathi yayisingeyami yokugcina njengendoda efayo endodeni efayo manje ngiyanibuza abazaleli bami nezakhamizi ezingabafu bakithi zalo mphakathi nezwe nizwa ngempela ukuthi nidinga ukuhamba nisondele kakhulu nihambe noNkulunkulu emva kwalezi zinkonzo na uNkulunkulu anibusise mina njengemfowenu ngikhuluma kini umkhuleko wami oqotho ngokuthi kini ukuthi nizokwemukela lokhu kuhamba nisondele kakhulu nihambe noNkulunkulu ndikwangathi ngosuku lokwahlulelwa uma kulobu busuku ekade ngibushumayela kuyoba njengokhulu kuqopha itape edlalwa ngalolo suku nephimbo lami liyophuma futhi ngiyofanele ngime lapho futhi ngizilande ngokuba amazwi ami ayoba phakathi kokuthi ayongibusisa noma ngilahle ngalolo suku nalokho bekungamazwi ami iminyaka evile amashumi namabili njengomfana omncane weminyaka engamashumi amabili budala ngishumayela evangeli futhi senginamashumi amane nanhlanu manje futhi angikaze ngilishintshe nakancane ngoba ngangingeke ngalishintsha inqobo nje uma ibhayibheli lihlala ngaleyo ndlela ngilegxilise kuzimpande kubabhishophi nakho konke okunye futhi angikaze ngimbone kwamanje ongakhuluma okuphambene nalo ngokwezwi bathi awu manje ngilo mpristi lapha ezinsukwini ezimbalwa ezidlule wathi futhi siprenemi asilithathi ibhayibheli ibandla kithi ngakho ungeke ukhulume nalowo muntu kodwa uma uzokwesekela ibhayibhelini lokho ngokwehluka niyabo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzo bonke ababangani bami abangamakatolika phakathi lapha nabo bonke ababangani bami abangamaprotestani futhi ngisho abasa uma bekhona nginethanda lonke nje futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso noma cha bekusisana imigqeni omkhuleko ngenkathi izimpuputhe izimpuputhe nezinyonga akusho ukuthi iKatolika lapho kuhle izindoda khona lapha eplat khona lapha iKatolika ibulewa ngumdlavuza uyashwabadela ifika endlini yami nomoya ongcwele ufika phezu kwayo wayiphilisa kuleyo mdlavuza awuzange usho noma yayiyiKatolika noma cha ngizange ngithi vukuyo yiza nelo yaphaphathizwa egameni likaJesu Kristu futhi yemukela umoya ongcwele nansi indoda ehlezi khona lapho usomabhizinisi eLouisville yani yabo ngibuzi noma uyikatilika noma cha kungukuthi ngabe inhliziyo yakho ilambele uNkulunkulu babusisiwe abalambele bomelo kulunga ngokuba bayokusithiswa kunjalo na amen inkosi libusise bangako wazileli icule idali lemnandi libusisiwe igode libophayo na bangaki abantu phakathi lapha abangaphezulu kweminyaka engamashumi amane ubudala phakamisani izandla zenu nami futhi nithi ngiyalikhumbula icule lidala kusukela eminyakeni engamashumi amane libusisiwe igode libophayo libusisiwe igode libophayo izinhliziyo zethu ethandweni lomkristu inhlanganyelo yemiqondo efanayo injengalokho ngaphezulu niwathandi lawo macula amadala nalalelani ngifuna ukusho lokhu ukuba besinamanye amaningi lawo macula amadala esikhundleni sokuningi kakhulu kwalokhu ukuqhubeka esinakho ngikhona ukuthi ibandla lizoba ngcono ngiyawathanda lawo amahle amacula amadala abhalwe ngumoya ongcwele lezo zingwazi ezindala ngangivame ukukhumbula indoda eGalati elidala yayivamise ukuhlala phandle emva kwendlu ezansi lapho izintabeni zaseKentucky kwakuthi uma ikhathala yayihlala kulolo oludala ugodo oludala futhi yayishaya ngezandla zayo ugodweni ngiyikhumbula kahle impela nje yayinendingilizi yezinwele ezimhlophe ekhanda layo
He will embrace me in his arms.
ngiyayicula lelo culo lidala, iculo lidala, ngovuka futhi ngiye kuJesu uyongikhona ngezingalo zakhe, ngezingalo zomsindisi wami othandekayo. Wo, kunezinsimbi ezikhencezayo eziyizinkulungwane eziyishumi, akukho bumnandi bungaka endlebeni kulizwa. Bangake bake balizwa lelo culo lidala na? He, lelo lihle, lalelani.